Blog Talk Radio.
Kurandirwa bisari usereka abanyigimba umuhungu wa Rene Suhuriro Nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira
basaza n'abakecuru batambutse gitwari basigikiye RNC ihuriro nyarwanda biteguye kurwanya munyagi tugahuga bwibera muri gakondo yacu maze ababyeyi bakinyira nk'abandi imisango ivuga ibirori bitaye maze batarira u Rwanda bahetse ibibondo nibuze duhindura u Rwanda basaza batsindiza buza Samuya tuwa kuru panisha mani say Tuwa uru batu gaya
Tubashuhuje nshuti muteza amatwi radiyo itavuka ivugira i Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi n'umwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri kumwe na Serge Ndayizeye nkaba ndi kumwe na Maitre Valentin Akayezu Maitre Valentin urasa nk'uri hasi gerageza uzamuke sinzi uko wicaye turakubonye reka rero dutangira duhe ikaze abadukurikiye kuri radiyo itavuka kuri uyu mugoroba mbabwira ni ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mutwihangane kubera retare dukererewe ariko turari kuri uyu mugoroba turi buganire namwe birambuye kuri uyu mugoroba rero nk'uko benshi babitwandikiye bakomeje kubitwandikira batubaza bati umucamanza umunyamategeko Maitre Valentin kugeza magingo aya ntacyo aravuga ku nzira zakoreshejwe mu kwemeza jenoside ndetse hakenewe iki kugira ngo n'ubundi bwicanyi bubashe kwihabwa inyito ibyo byose rero mumaze igihe mwandika mwandikira ku mugoroba bakabifuje ko ari byo yabaganirizaho mutwihanganire kubare bamaze iminsi tubabwira ko tuzagaruka ku rubanza rwa mushahidi ntabwo twarwibagiwe ariko bitewe n'uburemere bw'abantu batwandikira kuri iyi ngingo tukaba twasanze ari byiza rero ko bitewe n'ibyo bamutwandikira uyu munsi twabivuga uyu munsi kuri iriya ngingo irebana n'ikibazo cya deo mushahidi ntabwo isaza tuzayigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha ariko bitewe n'abantu baba batwandikira buri munsi komanteri nyinshi bateka yuko wenda dutinya kubivugaho bateka yuko tudashaka kugira icyo tubiganiraho twasanze ari ngombwa ko tubiganira kuri uyu mugoroba Maitre Valentin Akayezu ikaze mu kiganiro
urakoze Serge urakoze kongera kunyakira muri uru ruganiriro rwa radiyo itabuka naboneyeho gusuhuza abadukurikiye bose n'abandi bazadukurikira bose aho bari hose bagire ibihe byiza
urakoze cyane nongere ngushimire ku muhate n'akazi mukora ubwitange muri ibikorwa bya politike ntabwo navuga ngo ni puresha ntabwo navuga ngo audiyanse iravuga iti umunyamategeko mucyamanza abandi twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo bitewe ko ntacyo avugaho bikaba rero nk'uko wabyemeye wambwiye uti reka tubivuge uyu munsi wamugaye bitewe n'ubwinshi batwandikira muri kino kiganiro abakunzi bakurikira ikiganiro cy'amategeko n'umucamanza nkabagira ngo rero tudatinze insanganyamatsiko namaze kuyivuga turareba ku nzira zakoreshejwe mu kwemeza jenoside mu Rwanda ndetse tunarebe hakenewe iki kugira ngo ubundi bwicanyi buvugwa bwabaye mu Rwanda ubashe kubona inyito n'insanganyamatsiko yacu uyu munsi nzi neza yuko wabaye umucamanza wicaye hariya mu nkiko zo mu Rwanda wakoze ubushakashatsi mu mategeko n'ibindi byaha byabaye mu Rwanda hari byinshi numva ndi bwungukire muri kino kiganiro cy'uyu mugoroba natinze rero ijambo ni iryanyu mutwinjiza mu kiganiro ubwo nkaba nasaba n'abadukurikiye nabo kutwandikira cyangwa kuduhamagara kugira ngo bafate umwanya batange ibitekerezo byabo n'ibyifuzo kugira ngo ikiganiro kibe icyanjye na Maitre Valentin ahubwo kibe icyanyu mwese abanyarwanda dukurikiye kandi bifuza kumenya birambuye ibyakozwe n'ibindi byanakorwa kuko hari abakidemandinga bavuga bati hari ibindi byakabaye byarakozwe byakozwe ikaze mu kiganiro ijambo ni ryanyu
urakoze Serge nanone nibyo koko tugiye kuganira kuri ibi bibazo bitoroshye bitoroheye abanyarwanda nanjye ntago mvuga ngo hari ubumenyi bwihariye burenze urugero mfite donc no kubivugaho muri bike nshoboye kuko ni ikibazo gikomeye gisabwa kwicarwaho kigatekerezwaho neza kandi mu buryo bw'ubwumvikane burimo n'ubworoherane rero ndumva nabanza tugahera muri make ku kiganiro twakoze ubushize hari ibyo numvaga bikeya nifuza kugarukaho harimo n'ibyateye impaka nyinshi cyane ntago turi buze gukora ikiganiro hano cyo guhangana n'abantu ntago ari cyo tugendereye uyu mugoroba ariko ndumva kuko hari ibintu byinshi byatambutse hari abishi to abaki abagize uko bakira ikiganiro baracyishimira hagira n'abandi bacyakira nabi ntago rero njyewe numva ko umuntu yabyihorera yabireka gutyo ngo atambuke bitambuke gutyo numvaga ko umuntu yabigarukaho mu magambo make ariko mbere yabyo tukanahera no ku byo twari twavuze ku rubanza rw'umunyamakuru Cyuma Hassan byagaragaye ko hari ibintu byinshi byagiye bihita bisobanuka biba bigoye kuvuga ku rubanza rwaciwe n'urukiko umuntu atarabona matorewa y'urukiko cyangwa se icyo bita copie de jugement hari ibintu byinshi byaje kuza twari tutarabimenya birebana n'ibyaha yari yahamijwe n'inkiko biza kugaragara ko harimo icyaha kimwe cyaba cyari gishingiye ku itegeko ritagikoreshwa ibyo ntago turi bubitindeho ahubwo icyo numva cy'ingenzi ni ibyavuzwe tugaragaza kubunganiraga Cyuma Hassan ibi biganiro tugira bikurikirwa n'abantu batandukanye kandi bafite n'ubumenyi butandukanye harimo n'abandi bafite ubumenyi mu mategeko ndetse babufite no kundusha bafite n'inararibonye ku buryo hari aho tugera tukaganirira ahiherereye ubwo rero harimo inshuti abavandimwe bamenyereye bafite inararibonye ihagije muri uyu mwuga w'ubucamanza cyangwa se n'umwuga wo kunganira abandi mu nkiko bagize icyo bavuga ku birebana n'umwunganizi bagize icyo bambwira ku birebana n'umwunganizi wa Cyuma ko ubushize nsa n'uwakoresheje imvugo ikakaye cyane ngaragaza wenda ko hari umwete muke yagize mu kunganira Cyuma Hassan cyangwa se hari ibyo atitayeho ariko mu byo naganiriye n'abantu bari mu nama n'ibitekerezo banyunguraga baravugaga bati nk'uko uvuga ikibazo cy'ubwisanzure mu nkiko ukavuga ikibazo cy'ubwisanzure mu bushinjacyaha ntukibagirwe n'ikibazo cy'ubwisanzure mu rugaga rw'abavoka aravuga ati mu nararibonye zabo bati ntabwo ukwiye kurenganya cyangwa se kuba wenda wareba mu buryo butari bwo abunganira abandi wibagiwe aho bakorera nabo ko aravuga ati izi manza zigoye zigaragara ko zifite isura ya politike bariya bunganizi ba Maitre Gashabana n'abandi bake bazibonekamo bagira ubwo butwari ni ukwitanga kandi koko niko naje kubibona nanjye mbona ko ari ubwitange bukomeye cyane kuko baba bafite haba harimo risque nyinshi harimo kutarebwa neza muri societe niba Marie Macure Ingabire uriya wo muri Transparency Rwanda yandika tweet ati umucamanza warekuye cyuma akwiye gufungwa cyangwa se kwirukanwa mu kazi urumva ikintu nk'icyo none urumva ntago byasiga umwavoka wamwunganiye urumva donc abavoka babunganira ntago ari abo guterwa amabuye ahubwo nabo kumva kuko n'ubwitange baramutse babiretse kuko n'abantu bake tubona bemera kwitangira ziriya manza baramutse babihagaritse nabyo byaba ari ikibazo gikomeye ubwo rero numvaga nifuza ko nabonye ko uretse ibyo twavugiye hano muri iki kiganiro gishize ariko no kuri za Facebook nabonye ari abandika bavuga ngo abo bavoka bishyurirwa ubusa ayo mafaranga muraje abantu barayajugunyira ubusa nibabireke n'iki ariko nyine ni ngombwa kuko ko tujya twibuka yuko bari abanyamwuga bunganira abandi mu nkiko nabo basa nk'ababohewe amaboko inyuma ni ubwitange bukomeye tutibagije umwuka urugaga rw'abavoka mu Rwanda rukoreramo ngira ngo mugenzi wanjye Maitre Ignace hano yarabisobanuye bihagije ibirebana n'urugaga rw'abavoka rero numva gashaka kongera kwiexcusa d'abord ariko no gutanga credit sisoma cyangwa se umucyo kuri icyo kibazo kugira ngo abantu be gukomeza gutera amabuye abunganira bariya abantu bari mu madosiye afite isura y'ibyaha bya politike ahubwo babumve babatera ingabo mu bitugu bababwire bati murakomeye murihangana ntako mutagira numvaga icyo ari ikintu cy'ingenzi nifuzaga kuvuga
urakoze cyane Maitre Valentin Akayezu na mugenzi wanjye dukorana mu gihugu cy'u Rwanda afite komantere yabikozeho nyine ansobanurira uko basoma imanza uko bajya mu rukiko bagerayo bakabasiragiza bati nimugende imyanzuro murabisanga mu rukiko hari ubutumwa yakugeneye bwatambutse mu kiganiro cyabaye ku wa kabiri sinzi niba waragize amahirwe yo kubwumva bufite iminota 8 ntabwo bwumvise ya wenda ndaza kureba ko
nabukurikira nyuma nta kibazo
gihari ko nawe yaravugaga ati ndunganira mugenzi wanjye dufatanya muri bino biganiro Maitre Valentin ati hari yavuga ati umucama umwavoka wa cyuma yagombye kuba yari ahari yagombye kuba yarakoze ibi aravuga ati nta nicyo bihinduraho kuko niyo bageze ku rukiko arabwira bati mugende musome imyanzuro muri sisiteme bagera muri sisiteme bakarebamo bagasanga nta kintu kirimo ari nambwira ati mu cyo kiganiro avuga ati ahantu hose gashabana yabari kuri iyo tariki areba muri sisiteme agasanga arimo ikintu cyangwa nta kirimo ati yaza kumenya ko arimo ikintu rero aba yarabibonye agahita abwira n'umukiriya we igikwiye gukorwa nasobanura ko mfite ko ni ibintu birimo gukorwa mu gihugu hose ntabwo ari kuri kese ya cyuma gusa ahubwo yarambwiraga ati twe turabimenyereye cyane cyane kuva kovide yaza ati ibintu byo gusoma imanza byahinduye isura ati baradusiragiza tukajya mu nkiko tukirirwa twicaye dutegereje ko badusomera imyanzuro bakavuga ngo babishyize muri sisiteme mwamara kuhava bakaba ariko basoma ubwo twibazaga niba koko cyuma yari azi umunsi wo kujya gusomerwa tuza kumenya ko yari awuzi ndetse yoreje n'umushoferi we ngo najyeyo nawe yari mu nzira ari busubireyo so ugasanga rero bavuga bati ntacyo byahindura ukuntu babasiragiza uriya mwanzuro n'agatera gashobora ntiyawubonye uriya munsi ntiyawubonye uriya munsi bamusomeraga kandi bakamubwira ngo bari muri sisiteme ubwo mugenzi wanjye yavugaga ati nyine yakunganira akubwira reyaliti barimo kuko bibereye hariya ibyo bahura nabyo ni ibyo ngibyo
yagize neza cyane ndamushimiye kuko urumva iyo mikorere nayo inyuranyije n'amategeko kuko amategeko yo mu Rwanda avuga ko urubanza rwose byo nta exception ihari rugomba gusomerwa mu ruhame kabone nubwo rwaba rwaraburanishirijwe mu muhezo ariko iyo bigeze ku isomwa ry'urubanza bigomba gusomerwa mu ruhame. Ibyo rero byadutse ngo byo gushyira urubanza muri sisteme, hari ibintu wenda bishoboka wenda urukiko rukaba rwajya mu rubanza rugakostata wenda ko ababuranyi batari bahari bazaza bakazamenyeshwa, ariko byitwa ko basomewe mu ruhame. Naho ibintu byo gushyira ngo muri izo sisteme, donc sisteme digitalize, reka mbyite isomwa ry'urubanza digitalize, ntabwo riteganyijwe mu mategeko y'u Rwanda kugeza uyu munsi. Bikaba rero nabyo ni donc ni ukwica amategeko y'imiburanishirize y'imanza, nkabyita ko ari n'ibintu rwose bidakwiye biteye isoni, inkiko ubwazo zitakwiye kuba zikora. Donc ni ikibazo gikomeye abantu bakwiye kwamagana bakakivugaho cyane.
Watekereje iki kuri iriya challenge yazanywe na n'umunyamategeko Richard Mugisha nyine mu mwaka 2019 achallenging ariya tegeko ryo gusebya umukuru w'igihugu, ari naryo riri mu ryahanwe icyuma Hasani, kandi bakaza gusanga ritakiri mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda? Njyewe nko nabiganira na Comrade de Rusagara navuze nti inibuka ko uriya munyamategeko Richard ajyanye kino kibazo mu rukiko, ndabyibuka nabikoze mu kiganiro twabiganye kuri radio, ariko sinibuka niba barigeze bavuga ko itegeko ryahanaguwe cyangwa ryasibwe. Wari nakuru urumunyamategeko urakurikirana, wari kubimenya ko ryavanwe mu igazeti ya Leta? Kubona biriya bintu byarapashije ntihagire umuntu ubibona n'umwe, tukaza kubyumva nyuma. Nkeka ko yategeko bitasohotse mu igazeti ya Leta ko ryaba ryarabaye ifase cyangwa bararivanyemo, ahubwo bakaba basanga bati niba unibuka neza kugira ngo binumvikane, ni Kagame bivugiye ati iri tegeko ntabwo rikwiye, kuko niba ari njye mushaka kurinda image yanjye ntabwo mwangora itegeko ry'umuntu umwe gusa. Wibuke ko na Rugege yashimangiraga yuko umukuru w'igihugu ari umuntu ukomeye cyane akwiye kubahwa, ndetse baratsindwa baratsinzwe, ariko Kagame aravuga ngo ryava mu itegeko ry'ibyaha runaka bikajya mu itegeko ry'ibyaha mbonezamubano, niba mbyibuka neza. Sinzi wenda ari ufite umwanya nagukira yodiyo mbere wenda gukora komantere.
Oye, ndabyibuka ufite bijya gutangira. Ni icya cyo gutuka umukuru w'igihugu,
abayobozi babyita abayobozi, ntabwo bavuga umukuru w'igihugu, abayobozi bakiri mu nshingano.
Ariko ndumva ari umukuru w'igihugu.
Reka twibukiranye, ndumva audio nyifite
ahangaha.
Reka twibukiranye kugira ngo bigendere ku
di audio.
Atangaza icyemezo cy'urukiko, perezida w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege wari uyoboye inteko y'abacamanza batanu yavuze ko gutuka umukuru w'igihugu no kumusebya uko byakorwa kose ari icyaha. Yavuze ko umukuru w'igihugu ari umuntu ufite inshingano zihambaye, kumushyiriraho amategeko amurengera bikaba bitafatwa nk'igitangaza. Iyi ngingo ya 236 ivuga ku cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu, ndetse n'iya 236 ivuga ku cyaha cyo gusebya gikorewe abandi bategetsi bakuru, nizo zari ku isonga izasabiwe gukurwaho n'umunyamategeko Mugisha. Mugisha ni itsinda ry'abanyamategeko bamwunganira bavugaga ko iyi ngingo yarengeraga perezida n'abandi bategetsi, ntigire icyo iteganya ku bandi bantu kandi bose bagomba kureshya imbere y'amategeko. Twabajije umunyamategeko Mugisha uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko.
Umwanzuro icya mbere cyo uradushimishije, kubera ko twashoboye gutanga ibitekerezo byacu kuri izi ngingo z'amategeko zose. Hari izo urukiko rwemeranyijwe natwe ko zigomba kuvaho kubera ko zinyuranyije n'itegeko nshinga, ibyo bikaba bidushimishije. Ariko rero impamvu tujya mu rukiko ni ukubera ko abanyamwuga ubundi tuba twaje hano kubera ko twubaha uru rukiko, ni rwo rugomba gukemura impaka. Iyo rwamaze kuvuga kunyurwa cyangwa kutanyurwa ubwo biba bitakiri ishu.
Tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga ejo rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha, kubera ko ari umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera. Uyu ni umwe mu myanzuro ku birego uru rukiko rwari rwaregewe n'umunyamategeko Mugisha Richard. Asomta Kaboy.
Uyu ni umwe mu umwanzuro umaze gufatwa n'urukiko rw'ikirenga kirego rwari rwahawe n'umunyamategeko Mugisha Richard wasabaga ko zimwe mu ngingo z'amategeko kandi ibyaha mu Rwanda zateshwa agaciro kuko zinyuranye n'itegeko nshinga mu ngingo esheshatu zari zasabwe kuvanwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda harimo ingingo ya 336 ivuga gukoza isoni abayobozi b'igihugu Maitre Mugisha Frank yavugaga ko gushyiriraho itegeko abayobozi b'igihugu turishyiriho rubanda rwose binyuranije n'itegeko nshinga kuko bizana ivangura Maitre Mugisha watanze ikirego yasabaga urukiko ko iyi ngingo yakurwamo watereje umuyobozi agakurikiranwa n'amategeko mbonezamubano 336 ivuga ku cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwemeje ko icyaha cyo gutukana no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kubera ko umukuru w'igihugu ari umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera umunyamategeko Richard Mugisha watanze ikirego avuga ko nubwo atanyuzwe ariko yishimiye ko ikirego cye yabonye aho kigeze
twebwe nk'abanyamwuga nta ibintu byo kunyurwa ntago bibaho ubundi tuba twaje hano kubera ko twubaha uru rukiko ni rwo rugomba gukemura impaka iyo rwamaze kuvuga kunyurwa cyangwa kutanyurwa ubwo biba bitakiri isho ariko cyane cyane navuga yuko n'uru rukiko n'ububasha bwarwo nacyo ni ikintu gishya kuko iyo ureba amavugurura yo mu mategeko yagiye akorwa ubungubu uru rukiko icyo rushinzwe ni bene izi mpanga kandi mbere siko byari bimeze
aditahuka ngari gukorero iyo ni audio ya BBC na VOA twifashishije ariko nshimira n'abadukurikiye hano baba nabo bafite za archive itangazo ku mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga Kigali 25 mata umwaka 2019 nyakuba perezida wa Repubulika yubaha ubwigenge bw'ubucamanza yubaha umwanzuro uherutse gufatwa n'urukiko rw'ikirenga ukura mu mategeko mpanabyaha ibyari byaha byo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu perezida ariko ntiyemeranya no kugumisha mu mategeko mpanabyaha ingingo y'itegeko irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu kandi nawe ari umuyobozi w'igihugu yemera ko ari imbonezamubano aho kuba icyaha mpanabyaha kandi yizeye ko iki kibazo kizakomeza kuganirwaho urabyumva
itegeko sinde guhita ndibona kuko hari itegeko ryavuguruye code penal yo mu 2018 kubirebana n'icyo cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu
ariko umva harimo amategeko abiri abayobozi
donc sinde guhita ndibona vuba ariko ndibuka ko itegeko ryasohotse rivugurura code penal donc rikuramo icyo cyaha kubirebana n'umukuru w'igihugu byo byakomotse ku banyamakuru uribuka senario nyine ya cartoon ya deba ku ma cartoon n'iki nuko baje rero guhita babikuramo mu itegeko rivugurura code penal yo mu 2018 sinibuka ubwo harimo n'izo ngingo zindi bishobora kuba ariho byagendeye ibyo bindi bireba n'abandi bayobozi bishobora kuba ari aho ngaho byagendeye itegeko ntabwo nshoboye guhita ndibona nonaha mumva rero ariko nanone twibuke ko ikibazo gihari bavuga ko bakuyeho gusebya ibyaha byo gusebya umukuru w'igihugu cyangwa se n'abo bayobozi ariko ikibazo babyimurira mu itegeko ryo kurihana icyaha cyitwa gukwirakwiza ibihuha donc niho interpretation yimukiye buriya ba badamu ba idamange n'abandi bakurikira donc idamange ko ibyo yavuze ku mukuru w'igihugu naho ngaho bishakira rero bashobora kuvuga donc ni nk'ibintu politique kuvuga ngo twebwe uvuze kuri perezida nta kibazo biremewe n'iki ariko muri pratique bahita babishakira ibisobanuro muri ya ngingo ihana icyaha cyo gukwirakwiza ibyo bita ibihuha bigamije kwangisha leta cyangwa se kwangisha leta abaturage cyangwa se kuyangisha ibihugu by'amahanga aho ngaho rero umuntu ahita yibaza ese ubushake bwa politike bwo gukuraho koko cyangwa se bwo gushyigikira ubwisanzure bw'abantu ku buryo n'umukuru w'igihugu yavugwaho mu Rwanda buremewe koko ikibazo ntago byemewe kuko niba ingingo zabivugaga zarakuweho ariko byimuriwe mu zindi ngingo bise ngo izo gukwirakwiza ibihuha urumva rero navuga ko ntaho twavuye nta naho twagiye ni make ndumva ari uko nguko umuntu yabisobanura
urakoze cyane ni byabaye nyine hagati mu cyumweru wagira ngo uce mu mayange mu magambo ye nyine sinzi bari ikindi ufite wenda mbere yuko tujya ku ngingo y'uyu munsi
ikindi nifuza kuvuga ni impaka zavutse ku birebana n'ikibazo cyaje twarimo dusoza ikiganiro twavuze
twaganiraga mu cyumweru gishize
ya ku bibazo birebana na nuko abahanganye n'ubutegetsi bwa FPR bahagaze cyane cyane twarebaga bari hanze mu gihugu nabonye ko havutse impaka nyinshi bamwe bakavuga ngo na ngo twaye tugendereye guca intege opposition no kuyereka ko idashoboye abandi bataba abantu
bakuye mbere y'ukomeza na mbere y'ukomeza tukiri mu kiganiro dufite abantu hano bari navuga bakunze baragita baravuze bati ibi bintu muvuze baraza kubatera imijugujugu barabyaritse muri komantere wa Mungu Jovel yarabwiye ati Serge imijugujugu muri buterwe muyitegure yabivuze mu kiganiro mfite komantere yandikaga hariya ati muvuze ibintu bitagomba kuvuga so urumva rero ubwisanzure bwacu natwe bwo kwiesprima hari abantu bashaka kubufurizinga urumva ko ntabwo dufite duruwayo kugira icyo tuvuga anyway n'ubu ndavuze ubwo biraza kubyara ikindi kibazo
bondatu ntago byagombye kubyara ikibazo reka tugerageze kubyumvisha abantu icyo twari tugendereye ntago hano twari twicajwe no kurata ubutwari cyangwa se imbaraga zidasanzwe z'ubutegetsi bwa Kigali ahubwo bwari uburyo bwo kubwira abantu ngo base nk'abatekereza ku mikorere bafite uyu munsi barebe uko burya ikipe itsindwa hari uburyo ihindura imikorere yo kwitwara kuko twabigereranyije n'ikipe y'umupira w'amaguru hari ikipe mu mukino donc ikananirwa bikagaragara ko yananiwe ariko ikiga uburyo bwo guhindura imikorere kandi birashoboka mu mipira y'amaguru tujya tubibona rijya amakipe nk'ariya nk'aya kipe ya Kagame ya Arsenal yahoraga iri inyuma itsindwa bimeze nabi nawe w'umufana akabivugaho n'iki ariko igikomeye ni uko abakunzi ba ya kipe batayiva inyuma bakomeza kuyishyigikira bakayereka ko bahari bakayereka ko bari kumwe nayo nta kibazo ibyo nibyo twashakaga kugaragaza nibuka hano navuze ntabwo ari hano ni ku yindi radio navugiyeho ikiganiro ndavuga nta nubwo ubutegetsi bwaba bukomeye ariko iyo abantu bicaye bakiga ku ngamba zabo nta kintu kidashoboka twatanze icyo gihe natanze urugero rw'igihugu cyari gikomeye cy'igihangange ku isi leta zunze ubumwe z'abasoviyete twabonye uburyo yahirimye uburyo yavuyeho mu kanya gato nta ntambara ibaye nta mivu y'amaraso ibaye kandi cyari igihugu gikomeye muribuka ibyo bitaga intambara y'ubutita ku isi la guerre froide cyari igihugu gihora gihanganye n'abanyamerika bahora bahanganye hashize ndumva ari uguhera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kugeza ejo bundi muri za 1990 urukuta rw'i Berlin rugwa Uburusiya bwari igihugu gikomeye gifite ubutasi budasanzwe n'iki ariko bwahirimye mu kanya gato nta n'intwaro zikoreshejwe nta n'umuvu w'amaraso umenetse ibintu byose birashoboka ariko icyangombwa ni uko abantu bicara bakiga bakiga ku ngamba bakiga ku ngamba nibyo twari du kwiriye sinzi impamvu abantu bagiye bagafata na amaranga mutima nyina abantu njyewe ndanabumva baba bahangayitse bakavuga se kuki uyatabona ibyo tubona kucya ducinege ibyiza ngo resare babyita ngo lelenge sare sorave inyuma mu gikari n'ibiki kuki aje kubivugira hano ariko kenshi hari ibintu biba bigaragara bidahishwa amaso biba biboneka nta mpamvu rero ibiboneka biba bihari nta mpamvu yo kubyikanga rero abantu bafashemo ikintu kimwe jyewe naravuze nti FPR irakomeye kandi n'ubu niko nkibyemera niko mbibona irakomeye bakora ibikorwa bigaragarira buri wese ko birimo ubugizi bwa nabi biragaragara ibyo ntabwo ari ibihishwe amaso y'abantu natwe twese turabibona ariko bakabikora babyiteguye biteguye ingamba donc bafashe ingamba zikwiye biteguye nk'uko ubushize twabivuze ariko abantu
utanakomeza reka mbwire n'abari muri chat rumangaha ikintu cyitwa self critique gishobora kuba gikomeye muri kiritire y'abanyarwanda
ndashaka kukigarukaho
okay nakomeza
ndaza kukigarukaho nari ndimo mvuga nti kuki abantu barebye ako gace ntibumve icyakurikiye kuko ntabwo navuze ngo nce abantu intege ngo mbabwire ngo nimurekere aho murambike ariko jyewe natanze uko mbibona naravuze nti kurwanya FPR ni ukwadopta langage de l'assemblée ubumwe none icyo njyewe ni ntuza n'isolisiyo yanjye natanze navuga nti ikintu tuzi iriya regime itinya ubumwe bw'abantu none niba itinya ubumwe bw'abantu ko abantu bajya hamwe kubera iki icyo kintu abantu atari cyo bashyira imbere ndavuga nti iriya regime yubakiye kuri disikuru ya jenoside biyubakiye bihimbiye bo ubwabo none ndavuga niba tugiye muri disikuru
twihangane ku kibazo cya tekinike ndizera ko bikemutse kuri bagenzi bacu mudukurikije kuri telefone ndizera ko noneho amajwi agarutse ni ikibazo cya tekinike cyakibaye umurongo uracika Maitre Valentin sorry ni tekinike yaribaye ubwo warangiza nyine iyo komenti wakoraga mbere ko tujya ku
nari ndimo mvuga nti twabonye reaction zitandukanye z'abantu nk'uko twabivugaga abacyarishimye bamwe banakoresha n'imvugo zikarishye cyane ubona ko zibuzemo ubworoherane rero kuri icyo kibazo warubajije uti ariko mu muco wacu ntabwo cyaba ari ikibazo gikomeye kuba abantu bashobora cyangwa babasha kuvuga bihanganiranye ntekereza ko ni ikibazo gikomeye gishobora kuba gifite imizi mu mateka y'u Rwanda n'ibyo cyangwa se n'uburyo abantu bakomeje kuyoborwamo imyaka myinshi aho babonaga yuko donc imbaraga cyangwa se imitegekere ya kiboko donc le leadership viola ariyo yagiye yibanza yibado yariyo yari yibanje cyangwa se inakomeje kwibanda mu miyoborere y'igihugu cyacu. Ibyo rero ntago byabura kugira ingaruka ku bantu, ariko noneho nkaba mbona yuko abantu bari kuhangana, sishaka gukoresha imvugo yo kurwanya ubutegetsi, ahubwo abantu bari guharanira impinduka mu gihugu cyacu, nabo hari ibyo bakwiye kwiga kugira ngo bagaragaze ko bafite itandukaniro n'abo barwanya. Cya mbere, umuyobozi yakwiye kurangwa no kwiyoroshya no kumenya gutega amatwi no kumva abandi no kwemera ko bamunenga. Jye natangajwe n'uko hari abantu nagiye mbikurikira ku mateleviziyo amwe y'Abanyarwanda ari hano hanze, ubona bakoresheje imvugo ikabije ndetse rimwe ukabona yuko bagendereye gutesha umuntu, kwambura umuntu ubumuntu bwe hatabuzemo n'imvugo nyandagazi zikoreshwa noneho n'ibitutsi. Iyo ni imico mibi idakwiriye, ni imico rwose mibi idakwiriye. Umujinya abantu bafite, uburakari umuntu yawumva ko abantu baba bicaye baritanga, batanga igihe cyabo, bigomwa byinshi, bigomwa indi mirimo bagombye kuba barimo n'ibindi bintu bifitiye umumaro ubuzima bwabo, imiryango yabo, bagatanga igihe gihagije kuri iki kibazo. Ni ibintu byumvikana ko kuko niba umuntu yitanga, abantu bagombye kwicara bakabona sacrifice ye, bakabona icyo gihe atanga bakagiha agaciro. Kandi koko nta wabihakana, umuntu wese witanga nk'uko natwe turaya aya majoro ni ukubera urukundo afitiye igihugu. Nta ubikoreshwa n'izindi nyungu, ibi abantu barimo ni ibintu bidahemberwa, nta zindi nyungu zihari abantu babikuramo, ni urukundo gusa bakunze u Rwanda. Ariko nanone havuga yuko igikenewe cyangombwa n'uko abantu biga uburyo bwo kubyitwaramo, uburyo bwo kubigendamo neza. Ndashaka gutanga ingero, ikintu bita communication no violent cyangwa se débat politique no violent. Icyo ni ikintu gikenewe. Reka mfate ingero ndahera ku bantu b'abayobozi, abantu banihanganire. Ndahera ku muyobozi umwe w'u Rwanda, icyo ni uburenganzira bwanjye. Navuze ko harimo abantu benshi kuri ibi tukibirimo tubivugaho bagiye bavuga ati umuntu nawe wiyita ko ari umwopozi ari muri opozisiyo akaba arwanya opozisiyo. Njye nagira ngo mbimbwire abantu badukurikira n'abazabyumva bose, mbabwire ko ntari muri opozisiyo, ntago ndi muri opozisiyo politike. Kandi buriya opozisiyo ifite igisobanuro cyayo. Rero nibwira yuko opozisiyo ni ibikorwa biranga umuntu wiyemeje gukora nyine umurimo ujyanye na politike, kandi akaba yifuza cyangwa se ari mu nzira zo kurwanira kugera ku butegetsi. Jyewe rero ntago icyerekezo cyanjye ari opozisiyo, ntago ari politike. Abantu badukurikira n'abandi bose babinwerereye ngo harimo abantu biyisa baopoza, nagira ngo icyo ngicyo ngisobanure, ntago ndi umuopoza. Ntuza background yanjye uko nabayeho, nifata nk'umuntu uri mu bikorwa biharanira uburenganzira bw'abantu. Nabyo nabonye hari ababitesheje agaciro n'iki, nabyo nuko babibona. Ariko gukoresha imvugo nyandagazi nabyo nkavuga yuko ku muntu w'umunyapolitike ntago bikwiriye. Ubwo rero njyewe iyo ndaha ngaha ntanga ibitekerezo, ngatanga umusanzu uko mbibona, kandi nkurikije n'ibyo nakomeje kumva kubatunenga ngo nuko ngo rimwe tutemera ibyo bavuga. Reka mfate urugero rw'ibyumvikana bagiye bavuga bati niba tuvuga ko Perezida Kagame yapfuye ukaba utabyemera, ubwo ni iki kindi ushaka? No, nkavuga ntago ntegetswe kubyemera. Niba umuntu afite strategie yahisemo, ukaba wumva ushobora kuvuga ko Perezida w'u Rwanda yapfuye araho bikuganisha ibyo ni amahitamo yawe nk'umunyepolitike ariko abantu bakureba bafite uburenganzira nabo bwo kuvuga ngo ayo mahitamo ntago ariyo kuko icyure icyo uri gukoraho ni igikorwa politike cyangaje ubuzima bwa buri munyarwanda aho ava akagera ukwemera n'utakwemera bose bibagiraho ingaruka ntago rero jyewe nshobora kuza ngo nicare hano ngo nkosiyone ibintu ntemera ngo nuko bivugwa n'umuntu urwanya ubutegetsi ndi gusaba ko buzana impinduka ntago iyo ngiyo ari politiki abanyarwanda ibyo ngibyo bakwiye kubyemera donc kubyumva uburenganzira ikindi niba utemera kunengwa none se turanenga ubutegetsi nanone bwa FPR turabunengera iki niba wowe ubunengwa utemera ko abantu bakubwira ngo aha wibeshye gira ibyo ukora nanone ni ukuvuga ngo njya mbona harimo abantu bamwe wenda bakurikira abanyepolitike bamwe abantu bababwira ngo ibi si byo ngo none se ngo twebwe ngo hari abantu twishe ngo hari abantu twafunze yes ntabo mwafunze ntabo mwishe ariko nuko mutarabibonera ububasha imyitwarire igaragaza ko muramutse mufite ubwo bubasha mwabikora urugero hari uwavuze kandi ni umuyobozi muri sitirikiti imwe akomanta ku byo twavuze avuga ngo uwo muntu wabivuze ngo uwo Valentin ngo ntatuzi ngo twebwo twahaguruke ngo hari ukuntu ngo tumwandagaza ngo abantu bose bakamucikaho urumva none se ibyo bitandukaniye he n'imikorere y'ubutegetsi bw'i Kigali gushushanya umuntu kumwita amazina ni ukuvuga ngo dufite ba Tom Ndahiro na ba Ingabire Marie Immaculée bo mu buhungiro turabafite iyo rero ntago ari imigirire ikwiriye umunyapolitiki gutukana gusebanya kwitana amazina kuko umuntu yagaragaje ko afite indi myumvire idahuye n'iyawe ntago ibyo ngibyo bikwiriye nari ngiye gutanga ingero ariko nongere ngaruka niba turi kunenga ntago ari uko twanga abantu nta nubwo ari uko tutabashyigikiye reka wenda ngaruke ku kintu kimwe hano ubwo nyine ni hano turi gutanga umusanzu wo gufashanya turi kubaka igihugu ntawe twifuriza inabi nta n'uwo tugambiriye natwe hano urumva mu kiganiro gishize natwe batubwiye ngo ni ba bantu ngo bavugira kuri ya maradiyo ngo yahombanye ngo amaradiyo ngo yahombanye yahombye ngo yabomborekanye niba babivuga babibona gutyo nabo iyo migirire ntabwo ari myiza ntabwo turi mwihangana hano yewe hari ikintu cyashimishije nkimara ntabwo nakurikiye imikorere ya mbere y'icyitwa guverinoma ikorera mu buhungiro ariko aho mbashije kuyikurikirira mu minsi ya vuba perezida wayo yavugaga yuko imwe mu ntego bafite ari ugukurema abarideri ntavuze nti iki kintu ni cyiza kurema abarideri kugira ngo ejo nibaramuka banageze banabonye ubuyobozi bazasange barabyiteguye babimenyereye icyo cyari ikintu cyiza jyewe ubwo mu mutwe wanjye jyewe nahise nintekereza ndavuga nti ubu bazashyiraho ingamba zitandukanye bazadushyiriraho ishuri rya leadership tujye tugenda turyigemo harimo abanyarwanda benshi b'impuguke mu bya politike b'abahanga ntekereza ko batanga umusanzu urugero muri iryo shuri rya politike tukajyamo tukajya kwiga politike tukajya kwiga imiyoborere tukajya kwiga imyitwarire na conduite y'umunyapolitike jye kubera yuko nari ngendeye kuri icyo ngicyo uwo muyobozi w'iyo guverinoma yavugaga ati intego yacu ni ukurema abaride rero wenda baracyabitekerezaho abantu baba bakishakisha mu bushobozi buke mu mbaraga nkeya bafite kuko harimo niba bisaba amafaranga ariko harimo n'ibibyasaba n'ubwitange bw'abanyarwanda benshi bakunze icyo gitekerezo bakunze icyo gikorwa bakaba bagishyigikira bagashyiraho nk'iryo shuri abantu bakariyoboka bakiga urumva mu kintu cyo kurema abarideri b'ejo gushyiraho abarideri b'ejo icyo uyu munsi serije naje nitwaje iki gitabo cya gitabo idamange yavugiragaho na cya gitabo uriya Adeline Madame Adeline Rwigara akunda kuvugiraho Bibiliya uko ni inspiration ikomeye naje nyitwaje
na ufite Bibiliya uyu munsi
eh nanjye mfite Bibiliya uyu munsi ariko ntago nivugiraho amagambo yandi iterabwoba cyangwa yimuha ndayivugiraho ibintu bizima muri iki gitabo ndashaka kuvuga ku murideri witwa Musa cyangwa abandi bita Mose cyangwa Moyize n'umunyapolitiki ukomeye uvugwa muri Bibiliya uyu nguyu hari igihe Abisirayeli bari mu Misiri mu Egiputa bagowe baruhijwe bari mu bunyage bari mu bucakara uyu mugabo aza kwiyumvamo umuhamagaro wo kubohora bene wabo yiyumvamo iyo mission nk'uko n'abandi benshi bayiyumvamo yiyumvamo uwo muhamagaro wo kubohora bene wabo noneho atangira kwitegereza uko babayeho igihe kimwe rero aza kugenda ngo asanga ngo umunyegiputa cyangwa umunyamisiri arwana n'umuyisirayeli ngo arabakirandura yica umunyegiputa akiza umuyisirayeli ngo iyindi nshuro ngo aza kugenda ngo asanga abayisirayeli babiri abayuda babiri cyangwa abisirayeli babiri bari kurwana ngo arabakiza ariko mu kubakiza ntibigeze bamwemera baravuze ngo ninde wagutumye ninde wagushyizeho impamvu byatewe n'uko yagiye sans préparation atiteguye ajya kubwira bene wabo ko aje kubabohora ajya kubwira bene wabo ko aje kubakiza ariko agenda mu buryo butateguye bene wabo baramwanga bene wabo baramuhakana baravuga ngo ninde wagushyizeho ngo ube umutware wacu ninde waguhaye iyo legitimite uyikura uyu mugabo aragenda yari ayobowe n'Imana ngo aragenda ajya ahantu mu butayu amara y'imyaka 40 ari gutegurwa imyaka 40 ari gutegurwa imyaka 40 ari gutegurwa abana n'Imana ngo aragaruka Imana iramubwira ati igihe kirageze noneho ngo ujye guhora ubwoko bwawe ugende usange Farawo ni ukuvuga Imana yari yamuhaye ibyangombwa byose imuha ubwenge imuhana autorite imuhana legitimite yo guhagarara imbere ya Farawo kugira ngo Farawo atamusuzugura Imana imuha ubwenge imuha n'igitinyiro uri kumva donc yubaka leadership muri we imuha ubwo bwenge imuha n'igitinyiro imuha n'iyo legitimite imuha n'ikintu cyitwa ngo inkoni w'inkoni n'ugenda ukayikubita hasi iyo nkoni ishushanya iki ishushanya le pouvoir ishushanya la capacité ubushobozi bwo kuyobora abantu bwo kubashyiriraho inzira donc nari ndaza gukomeza kwifashisha ingero hano ndaza gukomeza kuzifashisha ntago ndi bubitinde ariko kugira ngo twumve umurideri icyaricyo umuntu uyoboye abandi ni ukumenya kuvuga kuko Imana yari yamubwiye ngo ese Mose yari afite ikibazo ningera imbere ya Farawo nzamubwira iki la communication Imana iramubwira ngo uzamubwire ngo urumva uburyo bw'imivugire Imana iramubwira akwiye kumenya uko avuga umurideri ntavuga uko yiboneye umuyobozi w'abandi ntavuga uko yiboneye ntavuga ibyo yiboneye umurideri uyoboye abandi agomba kuba afite uburyo avuga agomba kumenya uburyo avuga la communication narimvuze ngo ndaza gutanga ingero nakurikiranye Perezida Habyarimana Juvenal u Rwanda njyewe uko mbibona njyewe mu mitekerereze n'imyemerere yanjye mufata nk'umuntu wari uzi kuvugira imbere y'abaturage kuvugira imbere ya rubanda Habyarimana yari embo communicateur azi kubwira abantu azi kuvuga discours organisé discours ziteye neza discours zitarimo iterabwoba discours zihumuriza abantu
urabizi ko ni naho havuye hari haranavuye n'imvugo abanyarwanda bamwitaga umubyeyi tuze gutandukanya abantu bataza kugira dutandukanye president wa republika nka institution ariko noneho ngewe ndashaka kumureba mu mivugire donc uburyo ya communicate hari amakosa yakozwe n'ubutegetsi bwe ayo ngayo afite uko avugwa ariko nta uzagera rega Habyarimana ngo yigeze avugana ntago yigeze akoresha rangaje sindumva na FPR ifite ibintu imuvugaho baragenda bakajya gushakisha mu bya Repubulika ya mbere muki kanaka yavuze gutya yagize ikintu Habyarimana bajya bamushakishirizaho ni diskuru imwe yo mu Ruhengeri ngo nzambika interahamwe tumanuke ariko nayo burya iyo winjiye muri intuza yayo muri context yayo hari ibindi bisobanutsemo icyo shaka kuvuga ni umuntu wari uzi guhagarara imbere y'abantu akababwira ngo zahabu yacu diyama yacu ni ubumwe n'amahoro
by'abanyarwanda
ibyo ngibyo rero uburyo buryo ikibazo ni ukumenya nanone uko umuridera avuga ahuza imvugo ayihuze n'ingiro mu ngiro ubutegetsi bwe rajetio y'igihugu yagaragayemo ibibazo bikomeye cyane byinshi cyane ariko njyewe ndashaka kumufataho nk'umukomunikateur uzi kuvuga neza bitandukanye na perezida dufite uyu munsi kuko mu imvugo ze ni viola kandi amateka azabimwibukiraho gutyo imvugo za perezida zirimo nakwica nakugira gutya ubwo ndimo ndabwira n'inshuti zacu ziri muri opposition politique ko nabo bakwiye kumenya ibyo bavuga kuko rubandira bareba abantu barabitegereza be kwitonda hari umusesenguzi w'i Kigali witwa Bob Mugabe ndamukunda uburyo ajya asobanura nubwo wenda hari ibyo ntemeranya nawe hari uburyo ajya afata umurongo ariko ibintu bye n'umurongo we ajya afata ariko nawe agira uburyo awusesenguramo akaba yawusesengura yavuze ngo ikintu cyica abantu benshi abayobozi benshi ni mikoro aravuga ngo mikoro ni uburozi kutamenya kujera mikoro ni ikintu gikomeye mikoro ni uburozi ngo ujyaho Bob Mugabe aravuga ngo ujyaho ukavuga abantu bakagukomera amashyi na ukumva ko wabaye igitangaza ntumenye ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga rero iki kintu navugaga uburyo kumenya ukuvuga ni ikintu gikomeye cyane ku muri de perezida hano irahe mu minsi ishize mu myaka mike itambutse haciwe urubanza rw'abayobozi bo muri Cote d'Ivoire Lola Bagbo na Charles Bregude iyo usubiye inyuma ukareba Lola Bagbo agifite leta akiri ku buyobozi mu myaka y'ibihumbi 2010 no kujyana inyuma ukareba Charles Bregude nk'umukuru w'urubyiruko ministre ushinzwe urubyiruko n'imbaraga l'homme très énergétique yari afite icyo gihe n'uburyo yavugaga na vigueur muri diskuru ye ukareba na Charles Bregude w'uyu munsi l'homme sage ari umuntu ushobora kujya muri gereza agafungwa akavanamo umujinya umuntu nkunda umuntu witwa Charles Bregude ubungubu abashaka bazamukurikira warekuwe n'urukiko rwa ICC hano ejo bundi barebe uburyo avuga barebe imivugire ye y'uyu munsi barebe uburyo akomunika barebe uburyo Charles Bregude avuga donc la vigueur akiri ministre mu buyobozi bwanagejeje igihugu cye cya Cote d'Ivoire mu makuba no na Charles Bregude wamaze no guhanagurwaho n'inkiko ibyaha ubundi yagombye gusohoka amavuga ati dore ndi umwera akabyirata akagira gute ariko aravuga asanga yizemo ikintu bita la communication politique le débat politique non viola icyo ni ikintu gikomeye abantu bakwiye kwitaho navuze ko ndi bukomeze gutanga ingero kuri iki kintu hari abana ntago dukomeza kureba iby'abanyamahanga gusa hari abana b'abanyarwanda bibumbiye muri association yitwa Jambo ISBA abantu bazagira ubushake bwo gukurikirana iriya association barebe bariya ba uburyo bavuga ndabita abana bamaze bambabarire bamaze kuba abagabo barakuze bafite ingo barubatse ariko tubafata nka baracyafite amaraso y'abato ariko imyitwarire yabo igaragaza uburyoheri budasanzwe impamvu mbivugaho ni nuko njya mbakurikirana kuri Facebook uburyo bandika amagambo ibitekerezo byabo uburyo babihitisha nkareba amavideo yabo nkareba ibyo bavuga nkareba ibinyamakuru bafite ikinyamakuru cyabo cyandika uburyo bakora les analyses zigenze neza zimeze neza ibyo ni nabyo bibahesha agaciro ko kumva icyo ni nacyo gituma FPR bati ihoza ngo bene mbonye umutwa abaparime hutu mukano ni ukugira ngo babambure cya kintu cya credibility bubatse batagikuye mu bindi ahubwo bagikuye mu buryo bw'imyitwarire no mu buryo bw'imigendere impamvu hari urugero rufatika natanga mu mwaka w'2014 cyangwa na 2017 niba nibuka sinibuka imyaka neza mu Bubiligi habaye umushinga wo kwiga ku itegeko rihana genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda icyifuzo cyari cyarasabwe na leta y'u Rwanda inabishoramo n'imbaraga zikomeye cyane association jambo yabigizemo ubutwari bukomeye ijya gusobanurira abo bantu uburyo itegeko riramutse ritowe mu buryo Kigali yaritanze byaba ari ikibazo gikomeye bahabereye intwari kuko itegeko uko ryatowe mu Bubiligi ntabwo byagiye muri sense Kigali yashakaga ni nayo mpamvu itigeze iririmba insinzi bari abana babyitwayemo neza impamvu ni ukubera iki impamvu bagiriwe icyo cyizere bakajya muri Parlement Federal y'Ababiligi bakavuga nuko n'ubundi basanzwe babagenzura bakamenya imyitwarire yabo bakamenya leadership bakamenya la communication bakamenya bagasoma ibyo bandika bakabireba bagasanga nta kibazo bakavuga bati aba bantu bafite legitimite yo kwizerwa hari umukobwa witwa Lore Uwase muzi ibibazo byabaye leta y'u Rwanda yahagurutse irwanya yuko ajya muri ya komisiyo ishinzwe kwiga ku bibazo by'amateka mu Rwanda mu Burundi no muri DRC leta y'u Rwanda irahaguruka utekereza ko uriya mukobwa Lore Uwase uriya mu avokado iyaza kuba afite rangaje insensé donc imivugire idakwiye uburyo avuga abazungu ntago bari kumwicaza hariya ntago byari gushoboka ariko icyo cyizere gituruka mu buryo umuntu
baramudefanze
we
cyo kirabira mu gihe ritarwa cyamusha baramudefanda bakurikije credibility professionalism hago bakurikije amarangamutima na background afite bakurikije ibintu by'umwuga
donc icyo nicyo rero kigaragaza umuride ni kumenya gukomunika la communication icyo ni ikintu cy'ingenzi ntekereza ko abantu bari muri politique bahanganye n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bakwiriye kwadota niho icyizere gituruka urya icyizere abandi bakugirira gituruka mu buryo witwara gituruka mu buryo ubaho gituruka mu buryo ugenda mu buryo wifata mu byo uvuga ukubaho aho ngaho niho abantu bashobora kukurebera bakavuga bati
akandi kantu gato uri mu kiganiro nyihangane kuguca mu ijambo warutanze urugero presence ya association de jambo ijya muri parlement gutanga ibisobanuro kuki utekereza ko ari ijambo bemeye kugenda batashatse abanyamashyaka kandi nabo bitwa ko bafite opinion publique yo gutanga muri ibyo bihugu batuyemo
ntibashatse abanyamashyaka icya mbere nuko association jambo yagize iyo initiative y'iyo activiste
yo gucalenjinga nyine
babona ikibazo hakiri kare kuko umurideri anabona ikibazo hakiri kare iyo nayo n'indi kalite kuba visionnaire umulider agomba kubona ikibazo hakirika bariya babonye ikibazo baravuga bati ibi bintu bija dufite amashaka arahari nta yigeze yicara ngo akore yanarize yiga icyo kibazo bavuge bati tugiye natwe gukora action runaka ireba iki kibazo reka ntanga urugero ese ubu cadre politique z'abanyarwanda zirihe ko dufite ikibazo tuzi ko YouTube guverinoma iri mu mishyikirano na YouTube yo kubuza abanyarwanda ubwisanzure sinzi nakoherereje article yasohotse mu gihe niba ari igihe cyangwa New Times bavuga ngo amasezerano leta y'u Rwanda yagiranye na Google yo gutera inkunga ariko hirya y'ayo masezerano hari ibindi akurise bivugwa tuba tutazi kuko leta ni leta iba bafite ibintu byinshi noneho kubera iki cadre politique z'abanyarwanda zidahaguruka ntutekereze yuko leta y'u Rwanda nijya guhaguruka igafungisha za chaîne za YouTube abantu benshi baravuze ngo ntibishoboka ngo niterabwoba birashoboka cyane Serge muri Pramfite donc muri programme yanjye mu cyumweru gitatu zaganira ku birebana n'amategeko agenga social media numva ko ari ikintu abantu bakwiye kumenya donc amategeko ni hehe bigera ni hehe abantu batagera n'amategeko arebana n'uburenganzira la vie privée des personnes uburenganzira bw'abantu e kubaha la vie privée donc umuntu kumwubaha kuko izo nazo nizagaranta amategeko ateganya ibintu byo gutukana ibintu byo gusebanya amategeko abivugaho iki ibyo nabyo nabishyize muri gahunda nicyo kiganiro tuzibandaho mu cyumweru gitaha kwa kane noneho ngaruka aho ngaho nari nkivuga kuri iyo izomani zo kumenya uburyo umurideri akomunika ndongera ngaruke kuri iki gitabo hari ingero ebyiri muri Bibiliya hari umwami witwa Herode hari n'umwami witwa Dawidi umwami witwa Dawidi yakoze ibyaha Imana iramuhana Imana imutumaho umuhanuzi witwa Natani n'umwami Herode nawe ngo yari yaracyuye umugore atagombaga gucyura donko yabanaga n'umugore yambuye undi mugabo Imana imutumaho umuhanuzi witwa Jean Baptiste Yohana Umubatiza asanga Herode amubwira ngo ubwo busambanyi bwawe izo ngeso zawe Imana izaguhana uko byagendekeye Jean Baptiste nuko bamuciye igihanga kujya gutunga agatoki umwami umubwira ngo ni umusambanyi n'ikigihano kiba kumucira igihano umuhanuzi witwa Natani asanga Dawidi aramubwira ati nyagasani hariho umuntu wari uciye bugufi wari witungiye agatungo ke ngo nuko haza umunyabubasha arakamunya arakamwambura Dawidi aramubwira ngo umuntu wakoze ibyo bintu nini umuhanuzi Natani aciye magambo make ati nyagasani uwo muntu nta wundi ni wowe urumva proje ziratandukanye umwe yagiye atunga agatoki undi yatekereje uburyo ari bukomunikemo kandi bikaza gutanga umusaruro undi yagiye atunga agatoki bimubyarira urupfu kubera ko yagiye nabi yavuze nabi bimubyarira urupfu undi agenda mu buryo bw'ubwenge mu buryo butuje mu buryo bworoheje bibyara umusaruro bigira icyo bigeraho niba dushaka rero kubaka leadership reka dutangire twitoze kuba abalideri kumenya uko tuvuga imivugire y'abantu uburyo uvuga burya niho abantu bakwemerera ni naho abantu baha agaciro ibyo uvuga ntabwo umuntu w'umulideri umuntu w'umuyobozi yivugira uko abonye ko numvaga ako kantu nshaka kukagarukaho ngo dufatanye hano tuba turi gukeburana ni abantu dusuzugura ntabo turusha ubwenge ntabo turusha ubunararibonye ariko ni ugushyigikirana ni ukuzuzanya ni uguterana inkunga muri uru rugendo rwo gushaka impinduka turimo numvaga ari icyo kintu sinzi niba ari commentaire wakora ngakomeza
reka nkubwize ukuri ko njye ntacyo nongeraho ubundi
abenshi bazi ko ndi kiragi ntabwo nyomvuga ntabwo nyomvuga ibintu uvuze ibintu bikomeye kandi bikora ku mutima abanyarwanda benshi n'abari muri commentaire mo barabivugaho kereka umuntu udashaka kumva ubundi inama uzanye ubundi zitangwa n'abantu bari muri expertise batanga inama kugira ngo bakosore abantu nagiye numva David Himbara ajya mu manama ajya mu mahugurwa yigisha abanyapolitike langage la communication leadership ababwira kugira ngo n'abiza za FD yagiye ajyamo nagiye mpura nawe akavuga ati guys mwebwe bato mbona mufite skills za leadership dore ko bigenda ariko uzumva yavuze ikintu kitanezeza abandi baramutuka bakamutuka nawe akavuga ati ururimi ndarufunze so ikibazo cy'ibibazo byacu hari abantu bavuga ngo vuga ibintu nifuza kumva ari naho ngenge nibaza ariko se umurideri n'umuturage ninde uyobora undi cyo bita leadership umurideri niwe uyobora umuturage nubwo tuvuga ngo leadership ituruka mu baturage ikazamukagera muri mu buyobozi ariko buryo umuyobozi mwiza asoma ibitekerezo by'abaturage akabitransforma akabishyira muri laboratwari akazana eshansi yuzuye akaba ariyo aderivura imbere yabo kubera uyu munsi umuturage wese azavuga ati ibyo mvuga nibyo bikwiye guhabwa ikuzo akabwira n'umurideri we ati ceceka dufite ikibazo muri sosiyete y'abanyarwanda ntabwo ari mu rwanda gusa watanze urugero kuri kagame ibintu bigiye gupfa ni uko dufite iriya sisiteme ya fpr yitwara kuriya nk'inyeshyamba abicanyi bigamba kutwica nta etikisi n'imwe bafite yo guha abanyarwanda noneho natwe twadapusa iyo myumvire y'ubutegetsi dufite wagize neza gushima habyarimana perezida habyarimana yari afite kominikasiyo yari afite disikuru wari uzi ko disikuru za Habyarimana buriya twarazumvaga tukiri abana bato yicara ukavuga ngo nta nubwo wajya kuri resitoromu kwihagarika kuko nakundaga kuvuga ngo atangiye avuga ati banyarwanda kazi ugahita wumva otorite mu ijwi ukavuga ati arakurikizaho iki ubwo ndavuze mu kinyarwanda wajya muri disikuru y'igifaransa noneho kinani icyo twita kinani Habyarimana yari afite otorite mu ijwi muri disikuru cyangwa mesaje ku buryo abantu bose bumvaga yuko nta muntu wakwideplasa ubutumwa butarangiye nta kintu kintu gikomeye cyane ariko uyu munsi dufite umugabo w'umushumba wavuye kuri Kampala Road wari umuzunguzayo abazunguzayo bambabarire ko babikora kugira ngo babeho hari umuntu wambwiye ati Rwigema yakoze neza iyo asiga Kagame hariya Kagame Idi Amin n'abandi bari kumwica ariko yakijije iriya mayibobo ntabwo ni ugutukana kuko tujye tuvuga amateka y'umuntu aramukiza aramutwara Rwigema yakijije Kagame iyo amusiga kuri Kampala Road Kagame bari kumwica kuko yari azi amakosa akora uzumve langage ya Kagame nk'umukuru w'igihugu noneho abanyarwanda twarabyadubye umuco wacu warapfuye abanyarwanda ntabwo dufite kiritiri uyu munsi nta muco w'umunyarwanda dufite poroduwi tubona ngaha hano hanze ni poroduwi za fpr kuko generasiyo turimo kubona uyu munsi ni abantu bakuze muri imyaka 30 babonye fpr uburyo yitwara niba nta bworoherane buturuka i Kigali abanza bakubwira ati kuki washaka ubworoherane ariko njyewe Kameme ndizera ko narezwe ababyeyi banjye bafite ukuntu banyigije kwitwara nubwo uyu munsi ntacyo bafite ariko ndavuga ni aho baba ari barambwiye bati jya wubaha abantu jya wigengesera jya umenya icyo uvuga ejo uzasubiramo ibyo mvuga uyu munsi ejo nabiripite nkabisubiramo nta banga niyo mpamvu mvuga ni njye sinjya mu mazimwe ibyo nganira nawe ejo nzabisubiramo umuntu abimbajije mu gitondo navuga ndavuganye na Valentin ibi n'ibi ntabwo ngambana si mfite gahunda yo kugambana cyangwa kugirana n'aba bantu ari ukumva abantu bashiduka bati uwo mugabo ni umugambanyi tugiye kumukoraho ubushakashatsi iyo twamuvuze tumushyira mu mwanya we ntibape tensheni kuri mesaje bo bakajya kwataka perezida y'umuntu kumukoraho ubushakashatsi ngo ntabwo ari impunzi ngo afite pasiporo ya karinga ariko ubundi so wadi ubundi ufite pasiporo y'u Rwanda ko ari igihugu
ariko mbafite akamaro ibindi byaba ari byinshi so nta mushaka kujya kuri rero ndagira ngo niba turangije kuri
ari akantu gatoya
cyaba ikiganiro kirekire kandi ntabwo turajya kuri topic kandi turayivuga uyu munsi ntabwo turi bwisige iriya topic
hari akantu gato nari nibagiwe nako numvaga ndi bugarukeho kuri ibi bintu ko uyu munsi naje nitwaje iki gitabo ni igitabo kirimo ubwenge bwinshi cyane abantu bajye bagikunda bagisome atari bya bindi bya kirokore bihutiraho byo kugisoma muri mu buryo bw'imyumvire donc barebe bagishake mu bwenge harimo ubwenge bwinshi hari ndashaka gufata ingero ebyiri nanazihuza ku banyarwanda ku gihugu cyacu ndabanza mbere bo ku ishyaka ry'abantu abantu bafite ishyaka ryo gusaba impinduka ryo guharanira kurwanira impinduka mu gihugu cy'u Rwanda kandi zirakwiye kandi koko ibyo bakora donc uko guhaguruka gufite ishingiro kurumvikana ndakuba uwo ari we wese ntitaye ku ishyaka arimo ntitaye aho aherereye ntitaye ku mitekerereze n'imyumvire umuntu wese asonzeye impinduka mu Rwanda ndivugira twebwe kominote yacu y'abantu bari hanze bifuza cyangwa bari gutekereza ku mpinduka y'igihugu cyacu umuntu wese ishaka rigaragara afite rifite impamvu n'iryo kubaho nta nubwo jyewe narakarira n'abamvuzeho mu cyumweru gishize ntacyo nababwira hari abamama rwose narabibonye bahangayitse barahangayika navuga ni ya umubabaro w'aba bamama birumvikana donc muri bo ni ukubera icyo uriya muntu atabona ibintu nk'uko turi kubibona birumvikana ariko reka mbahe ingero ndabizi ko abenshi banabivuze bakunda nabo bibiliya bakunda gusenga njya mbibabona niyo bari mu biganiro babyitabiriye mbona ko ari ikintu bashyize imbere cyane bibiliya hari umugabo witwa Nehemiya muri bibiliya uwo Nehemiya ari umugabo ubayeho neza akora ahantu ibwami ameze neza akorera umwami wo mu mahanga ashinzwe donc ari ushinzwe la gestion y'urugo rw'ibwami ntacyo abuze ariko agahora afite umutwaro mu mutima w'igihugu cye w'iwabo i Yerusalemu hasenye none batoranya abantu bake aravuga ngo nimuhaguruke tujye kurwana kandi twubake inzu y'Imana baraguruka bajya kurwana noneho bafata strategy bavuga bati kuko dufite abanzi benshi kuko dufite abanzi benshi dore imirwanire yacu za buri muntu azajya yubaka anafashe intwaro mu ntoki aravuga ngo kuko harimo muri twe yavugaga harimo abaturuka hirya ariko noneho no muri bo imbere harimo abadehesha mu mvugo y'ikinyarwanda abadehesha umurimo abo bita ba Tobiya bica umurimo donc ntugende ntiwihute baragiye baratangira bakubaka uko bubatse bwacya bagasanga harimo abantu babisenye noneho basanga mu babisenye harimo nabo imbere muri bo harimo n'abari hagati muri bo babisenye noneho aravuga ati rero kugira ngo tubishobore turafata intwaro tujye turwana tunubaka ibyo bisobanuye iki bifite donc c'est symbolique bifite ikintu bisobanuye ni ukuvuga ishyaka ufite komeza urwane uhatane urebe n'ukudindiza rwose wemerewe kumukura mu nzira c'est légitime umuvane mu nzira si ukumuhitanira ubuzima n'iki ariko umubwire uti wowe vamo naguje natwe inzira igira hirya ubimubwire ariko uko ni ukurwana ngo ariko ukundi kuboko kubake ikintu rero cyo kubaka hano turavuga ngo inzu y'Imana ariko iyo tuvuga inzu y'Imana building it's nation building kubaka igihugu kubaka abantu turwane tugamije kubaka abantu ntabwo ari ugusenya abantu ntabwo ari ugutera ubwoba abantu ntabwo ari ukwangiza abantu ahubwo turwane ariko twubaka abantu twubaka imitima y'abantu turareba imirwanire yacu tureba abatudindiza mu ntambara abatugambanira ku banzi bacu tubamenye tubatahure tubagaragaze ça c'est légitime ibyo ngibyo bireme ariko wibuke ubimenye kubikora mu buryo butuma umurimo wo kubaka nawo utangirika kuko ni wibeshye ukarwana nabi n'ibyo wubaka birapfa birananirana nukuga ni ibintu bigomba kugenda biri parallel turarwana abatudesha mu murimo tubarwanye ariko tunubaka ushobora no kubaka babandi bakurwanya ukabubaka aho nabo nubasenye nubahita do muri de akavuga ati nabo ndabahindura I will change them ndagenda mbahindure nabo uko nukubaka donc ça c'est le leadership izindi ngero ushaka gufata tukarangiza ibya bibiliya n'abami batatu ba Israel hari umwami witwa Sauli umwami witwa Dawidi n'umwami witwa Salomo ndashaka kubashyira muri contexte y'u Rwanda kubaprasa muri contexte yacu umwami witwa Sauli yari umwami w'umuhubutsi yagiyeho akora amafuti menshi amafuti yakoze yatumye abisirayeli baba mu ntambara z'urudaca igihugu kibura amahoro igihugu kibura umutuzo igihugu kibura ihumure icyo nicyo cyatumye Imana ihagurutse umwami witwa Dawidi aza gusimbura Sauli Dawidi azanwa no kubaka cyangwa se no gushyiraho ibyo Sauli cyangwa se no gusubiza mu buryo ibyo Sauli yangije Sauli ndamugereranya ndamushyira muri contexte ya politique twasohotsemo hari ibintu byinshi byangiritse hari ibintu byinshi byasenyutse kubera ubuhubutsi bw'abayobozi ndabivuga gutyo kuko ubuhubutsi bwaragaragaye hasenyuka byinshi binafite ingaruka ari nazo ngaruka twicayemo uyu munsi hari ingaruka dufite ziterwa no kuba turaha kubera ubuhubutsi bw'abari bahari ejo hashize abo ni ba Sauli ni imitegekere ya Sauli niyo yateye ingaruka duhagazemo uyu munsi iza kuba myiza nta kibazo cyari kuba gihari noneho rero turebe Imana iravuga ngo shyizeho Dawidi itoranya Dawidi ndaza kumukontekstualiza mu mitegekere y'uyu munsi igihugu gifite Dawidi uyu munsi noneho imitegekere ya Dawidi yagaruye iki imitegekere ya Dawidi yagaruye igitinyiro ku gihugu abanzi bacyo baragitinya niko Dawidi yarameze imitegekere ya Dawidi garura igitinyiro ku gihugu uyu munsi u Rwanda abantu babyemera batabyemera mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ni igihugu cyubashywa babyemera batabyemera ariko hari ikosa rikomeye cyane Dawidi yakoze ryanatumye Imana hari ibyo imubuza iramubwira ngo Dawidi ntago uzanyubakira kuko ibiganza byawe byuzuyeho amaraso ibiganza bya Dawidi byuzuye amaraso byamubujije umugisha w'Imana Imana iravuga ngo ntago uzanyubakira nubwo igihugu abanzi bacyo bakizengurutse bagitinye ariko sinzaguha umugisha wo kunyubakira kuko bitewe n'ibiganza byawe byamennye amaraso menshi cyane uyu munsi niyo mitegekere nashatse kubishyira muri context twavuye mu mitegekere ya Sauli twinjira mu mitegekere ya Dawidi ingoma ya Dawidi yamennye amaraso nicyo gituma umurimo wo kubakira Imana nation building kubakira Imana yavuga ngo ntago uzanyubakira inzu kubera ibiganza bya Imana imwereka ko adashoboye ko ari umwami udashoboye kubakira Imana ntago igihugu kiri hamwe ntago ubwo bushobozi ntabwo uwo mugisha Dawidi yarawimwe aravuga ati ntago shobora kukwemerera kunyubakira kuko ibiganza byawe byanduye imitegekere ya Dawidi byari ngombwa ko ava mu nzira kandi Imana imukura mu nzira Imana ishyiraho umwami w'igitangaza witwa Salomo imitegekere ya Salomo yari agahebuzo icyambere Imana yarabanje igarura cya gitinyiro Dawidi yahoranye kuko cya gitinyiro Dawidi cyaje kumuvaho kiratakara kubera amaraso yamennye amahanga atangira kumutinyuka ibihugu by'abafilisitiya byatinyaga Isirayeli byongera kuyitinyuka Dawidi aza no kwirukanwa mu nzu ye n'umuhungu yibyariye kubera amaraso amaraso ni mabi ku miyoborere y'igihugu yambura igihugu donc amaraso yambura igihugu mugisha w'imiyoborere abategetsi ibyo ngibyo bagomba kubyumva bagomba kubisobanukirwa amaraso yambura igihugu umugisha amaraso ni mabi donc Dawidi rero abura umugisha kubera imiyoborere kubera amaraso yamennye menshi Imana ishyiraho Salomo Imana imuha ubwenge kubera ko yamenye yaravuze ati Mana aca bugufi ubu bwoko nabuyoborane donc umuyobozi uri gushakisha ibisubizo byo kuyobora ubwoko bw'Imana afata donc apras inyungu z'igihugu imbere ye ajya imbere y'Imana aravuga ati Mana njyewe ntago nje kugusaba ngo ugire igitangaza ntago nje kugusaba ngo ugire umuntu udasanzwe ntago nje kugusaba nkwisabiye ubwenge bwo kuyobora igihugu nkwisabiye ubwenge bwo kuyobora inzu ya Israel Imana imuha umugisha imuha ubwenge Imana iramubwira ngo nguhaye ubwenge ngo kandi guhera uyu munsi ngo mubariho n'abazabaho nta uzigera ahwanya nawe ubwenge Salomo yitwa umwami w'ubutabera le roi de la justice umwami w'ubutabera u Rwanda rukeneye umwami w'ubutabera Salomo wacu ari imbere niwe dutegereje umwami ushyira abanyarwanda bose uringaniza abanyarwanda bose akabashyira hamwe le roi de la justice uwo niwe muyobozi dutegereje uwo niwe muyobozi abanyarwanda bose bategereje uwo niwe muyobozi ama duhanze amaso niwe twifuza umwami w'ubutabera the king of justice niwe igihugu gitegereje ku ngoma ya Salomo igihugu ngo cyagize ubutunzi butigeze bubaho ngo ku ngoma ya Salomo ngo igihugu kigira igikundiro kitigeze kibaho ku ngoma ya Salomo ngo habihumure ridasanzwe mu baturage mu bene igihugu habihumure ridasanzwe nashaka kurangiriza rero donc izo ngoma eshatu tuve kuri Sauli tujye kuri Dawidi tujye kuri Salomo abanyarwanda twese dusonzeye umwami w'ubutabera dusonzeye umuyobozi w'ubutabera umwami wimakaje ubutabera imbere uringaniza bene igihugu akabahuza kimwe numvaga aya magambo yarandi ku mutima ari byo nshaka kuganishaho uyu mugoroba bitwaye umwanya munini ariko numvaga ari ibintu nshaka kubwira abanyarwanda Serge urakoze
reka nkubwire comrade my brother ntabwo nari ko na bibiliya uyizi njyewe na unabaye shaka nta nubwo icyo navuga bibiliya ntabwo nari ko uyijyamo ujya mu gitabo cy'amategeko mu Rwanda ukamenya amategeko acimanza uka nka guhamagara nimbwira uko byagenze ariko bibiliya nayo urayimbwira ahangaha rwose si mbese njyewe bibiliya ntabwo ari ibintu byanjye mvuga ibintu byanjye ku manywa y'ihangu avuga ngo Imana irabavugisha ikabayerekaho bizaca ariko ni ukugushimira kuko utanze ingero hirya no hino nk'umunyamategeko nk'umucamanza ukaba utubwira na bibiliya ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda rero ntitukajye tujya tubipingamizi tujye twemera iyo umuntu akurusha ikintu abakikurusha iyo umuntu ashoboye ikintu abagishoboye two kuba ibipingamizi ibipingamizi ni abantu bamwe bopozinga gusa bahakanya bati hari n'uwanyandikira ati uwo muntu umwe ubwana n'inkotanyi hano barimo baramenyandikira kuri WhatsApp bati uwo muntu umugana n'inkotanyi umva ntabwo avuga ati ibyo avuze simbyemera ibyo avuze na bicarenzinga ku ngingo y'iyi but no ni inkotanyi mwitakaza umwanya so urabyumva rero kandi si ngombwa kunisobanura njye navuze ni ubundi njye ndikiraga kuri radio ntabwo nyanya mu biganiro nk'ibi ngo bavuze ibi ariko kuko uri umutumirwa wanjye ukavuga uti hari ibintu nta sinajya mu kindi kintu ntagize ibintu kiri ku mucyo byabaye byiza tusigaranye iminota itarenze 45 hari ingingo ikomeye kuri topic yacu tugomba kuganira unyemere twayinjiramo
ya reka narinde mo ndeba za commente
ariko rero reka mbwire vraiment abantu ntibakajajinga umuntu batazi uwariwe ntibagatuka umuntu ntibakandagaza umuntu batazi ikimurimo ntabwo ndakubona amaso ku maso ntiturahure mbona nkubone ariko ibyo tuganira kuri iyi radiyo nzi ko bifitiye abanyarwanda akamaro kwigisha n'urugendo kwigisha n'ijani n'urugendo byana n'umuntu mukigisha ariko aravuga bati ibyo byo kwigisha ntabwo tubikeneye twe turashaka ibintu byihuta biduha ibisubizo turarambiwe turananiwe yes turarambiwe ariko hari amategeko tugomba kubahiriza no kugenderamo maybe tuganire biraza kubyara ikibazo mu gitondo abantu nibabyuka baraza kuvuga bati byacitse ariko twavuga tuti ceasefire dutege amatwi tutavuga noneho twatake ibyo yatubwiye ntitwatake karakita na personality y'umuntu ntabwo turabimenya rero tujye mu kiganiro noneho ku ngingo
reka tujye mu kiganiro ubushize habaye ikibazo gikomeye na twavuze twihuta ndavuga nti muri bya bintu byo bya mayeri ya Kigali yo gukwirakwiza impuha ngo barindagize abantu ntibirashoboka ko n'umwuka wa Hutu genocide bashobora kuba ari nabo icyo kibuye aricyo aribo bagiteye noneho hari abantu benshi babifashe nk'uburyo bwo gushaka gupfobya ubwicanyi bwakorewe abahutu abandi bavuga ko no babibonamo ibintu babibona mu buryo butandukanye byakirwa mu buryo butandukanye ariko ntago aricyo cyari kigenderewe ikintu cya mbere nshaka ntago ndi buze kujya gusobanura ngo genocide ni iki ntago aricyo kitwicaje ahangaha ngira ngo hari n'abaje hano babinabivuze neza jyewe kundusha
nakoze ibiganiro bigera kuri bitatu kuri iyi topic n'abayisipere cyane 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 cya Dr. Mutabazi barambwira ati ni cyiza ariko stile agomba kuza akatubwira ibyo twifuza
we ntago ndi buze kujya gusobanura iki ariko ndagira ngo mbanze mpere kuri ibi bintu bibiri ikintu cy'ubwicanyi ni ikintu gikomeye abantu bakwiye kwitonderaho cyane cyane mu gihugu nk'icyacu cy'u Rwanda aho abantu bafite ibikomere byinshi 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 cyane kandi abanyarwanda batandukanye hari abo tuganira nk'ubu hari umuntu w'inshuti yanjye twahoze tuganira mardi ndamubwira inuza ahita ajya kubera ingingo tutemeranyijeho ahita mbonaho nk'umujenoside nk'umuntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi kubera ko twarimo tuganira tutanavuga no kuri jenoside parayeri tuganira mu bitekerezo bisanzwe ariko ari mu Rwanda hari ukuntu twarimo ducatinga ariko noneho we ahita abibona donc ahita ndungurukira muri izo ndorerwamo ariko njyewe mbibona ko ni ibikomere ni uburwayi abantu bafite igihugu gikeneye ubuyobozi buzakigangahura kigakira abanyarwanda bose bagakira nta n'umwe usigaye inyuma nta n'umwe ushyizwe ku ruhande ikintu cyo gukiza igihugu na healing nation healing ni ikintu gikomeye gukiza kuvura igihugu biradusaba imiyoborere yo ku yindi nivo yo kuri nivo irenze yo hejuru sinzi wo muri deri imana izamurema turabyizeye uzajya imbere y'abanyarwanda kandi akabasha gukora uwo murimo rero reka tujye muri iki kibazo Serije naragukurikiye inshuro nyinshi ukunda kuvuga ibiganda umva hari n'igihe kimwe wigeze kubivuga nari mvuze ibintu bya Clinton amadiskuru yavuze uhita uvuga uti jyewe icyo gihe sinari mpari nari nibereye muri ayo mashyamba ya Congo rero ndetse nagiye muri Congo ariko mfite abanjye bagiyeyo banahaguye nta simbo n'inyungu umuntu yagira iyo ariyo yose nubwo yaba ari politiki imeze gute nawe wabikuramo kuza ugatesha agaciro ibyabaye ku bantu bawe sinzi keretse umuntu w'umurwayi cyangwa se w'umunarisistike cyangwa wikunda ntazi imimerere ye ariko simbitekereza ubwo rero abantu nyine guhita bafatira cyane cyane urumva nta nubwo abantu baba bazi umuntu ubuzima bw'umuntu n'icyo ariko bagahita batwarira hejuru simbizi ntabwo mbona inyungu yabihari rero ibya jenoside yakorewe abahutu reka mbanze mbivuge muri ubu buryo bubiri ndashaka kuyirebera muri dimension eshatu dimension émotionnelle dimension politique dimension juridique ibyo bintu bitatu numva yuko ari ibintu by'ingenzi reka mpere kuri dimension émotionnelle yo mu cyongereza emotional speaking icyo donc ni question de sentiment umuntu yiyumva icyo wiyumvamo icyakubayeho wowe uko wiyumva ku bintu uwapfuye uwawe wowe warokotse ubwicanyi wiboneye cyangwa se abawe bapfuye bishwe uburyo wiboneye nta muntu n'umwubaho ushobora kuza kuguhakanya ibyo wowe wiboneye n'amaso yawe ndetse n'uko ubyumva ntawubaho sinekereza n'amategeko yabaho yagira gute nyine amategeko ashobora kuza kamera ku kuntu ariko ntashobora kukubuza wowe icyo wiyumvamo icyo nicyo nise niveau émotionnel ya experience y'umuntu cyangwa question hari aka kantu nakigiye kuri ku gisubizo kimwe umugabo w'umukongomani bigeze kumubaza ni umwactiviste w'umukongomani bakunze urabona ibintu bita muri Congo ngo balkanisation u Rwanda rurashaka kubalkaniza noneho umunyamakuru wamubazaga amubaza ati kutubwire ni izihe preve mufite ibyo bintu ni hehe mubishingira ni ibihe bimenyetso bifatika ni nka bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo hima empire ampire hima bakabivuga noneho ukabona ni ibintu bigoye gusobanura mu mategeko ariko abantu bafite iyo santima ko icyo kintu gihari uwo mukongomani baramubaje bati ni ibihe bimenyetso ufite noneho aravuga ati no ntabwo ari ikibazo cy'ibimenyetso ni question de sentiment nuko njyewe mbyiyumvamo nuko mbibona kandi icyo ni ikintu gikomeye ku muntu ntabwo rero umuntu ubona icyo ubona kandi uzi warakibayemo ukabona uwawe yarishwe kandi ukaba ubizi neza ko yishwe azira ubwoko bwe nta muntu ushobora kubiguhakanya burya n'umuntu uza akabikugisha w'impaka bakakubwira ngo ibi si ibyo ngo ntabwo ariko byagenze ngo ntabwo ari byo uwo muntu ari wrong njyewe Valentin mfite uburenganzira legitime bwo guha izina ibyabaye ku bandi kandi uko nabibona nta muntu wundi ushobora gushyiraho amategeko akitwa gutya ugashyiraho politike zikabyita gutya ariko njyewe nzahora mbyita gutya kuko nibyo niboneye n'amaso yanjye iyo niyo nise dimension émotionnelle kuri iki kibazo cya jenoside abayivuga they are not wrong babibayemo barabibonye barabyitegereje nta zindi mbaraga
nta bundi bushobozi bw'isi nta bundi butwara ubwo ari bwo bwose uko bwaba bumeze nta zindi mbaraga izo ari zo zose zishobora kuza ngo zihakane ibyo bintu c'est indiscutable kubera ko abantu baravuga experience zabo uvuga ko ari umuhutu akaba yarakorewe ubwicanyi ubwicanyi bwakozwe bukaba bwaraguyemo abe kandi akavuga ati bazize icyo bari cyo ibyo jyewe simbijyaho impaka ndavuga nti wowe uzi ibyakubayeho ni nawe ubiha izina mu Rwanda hari ikintu bajya bakora abacitse ku icumu bajya bakora ngo tubahe izina ibintu tubihe izina nta bwicanyi butagira izina noneho aha ndimo ndabivuga nibanda kuri niveau émotionnel du problème aho nta mpaka zagombye kuba ziha noneho rero umurideri rero nyawe umutegetsi nyawe umuyobozi nyawe iki kintu ntagomba kukinegereza ufite abantu babona ibintu byababayeho byahitanye ubuzima bw'ababo byahitanye ubuzima bw'abo bakunda bw'abo bubaha ntago ugomba kukizanamo impaka zine ahubwo gestion y'icyo kintu ngaho aho sense y'umurideri igaragarira le leadership noneho au niveau politique aha navuga ni ikibazo gikomeye kuko societe y'abantu societe y'abantu navuga ko biragoye kuyijera mu Rwanda habaye genocide yemewe yakorewe abatutsi ariko n'uyu munsi haracyariho ibibazo byinshi niyo mpamvu leta ishyiraho amategeko kari kugira ngo akumire ababa bashaka kubibona cyangwa kubivuga kundi ubu ni ikibazo kiri muri sosiyete la politiki igomba kuba ihari buriya ndashaka rero kuvuga yuko abantu barokoka ubwicanyi genocide les crimes contre l'humanité les crimes de guerre donc ibi byaha biremereye les victimes njyewe mbafata mu myumvire yanjye nka patrimoine mondial ntabwo baba bakira b'igihugu ni patrimoine mondial abisi yose donc le monde entier ici aussi ifite obligation yo kubarinda yo kubabungabunga donc ici ifite obligation yo kubaproteja rero igihugu iyo ni politique au niveau politique igihugu kigomba kurinda abo bantu mu Rwanda hari abarokotse genocide yakorewe abatutsi hari politique hari policies hashyizweho amategeko yo kurinda abo bantu byagiyeho noneho ikibazo kiraza kuba rero ku bandi ba victime Vito niwe waririmbye ngo abazize ubundi bwicanyi butiswe genocide njyewe ngira ngo ikibazo gikomeye nabo ni abantu turabazirikana njyewe mbona ariho ikibazo igihugu cy'u Rwanda gifitiye ikibazo gikomeye aba bantu aba ba victime b'ubu bwicanyi butiswe genocide ariko se ubundi bwitwa ngo iki ubundi umunyapolitike nyawe sinanavuga umunyapolitike umurideri nyawe byanze bikunze yagombye kwicarira iki kibazo akakibonera izina uyoboye igihugu iki kibazo byanze bikunze ugomba kukibonera izina ubundi bwicanyi butiswe genocide bwahitanye abantu biyumvamo icyo bazizi cyarije kikigomba gusubiza iki kintu dimension ya gatatu ni dimension juridique dimension juridique ifite ibintu nka bibiri cyangwa se bitatu icyambere nuko reconnaissance kwemera ibyo bintu uko byaba ibyo biranajya ariko no muri ya dimension politique reconnaissance icya kabiri ni protection kurinda abo ba victime urabarinda ute urabarengera ute ubuzima bwabo urabwitaho ute dimension ya gatatu ni kubarenganura imanza chamans la justice la reconnaissance la protection et la justice ubutabera ibyo ni ibintu bitatu birava navuga yuko ya dimension politique na juridique biririye umurideri nyawe rero agomba ibi bintu kubisubiza uwo muri deri nini turaza kumureba yakorerwa he mu buryo buhe mu buryo bumeze gute ariko numva gashaka gusobanura ibyo bintu bitatu ikigendanye nuko abantu biyumva amarangamutima yabo ikigendanye na politiki ubushake la volonté politique n'ikijyanye n'amategeko ku rwego rw'amategeko reka dufatire urugero kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubundi byagenze gute ebye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda icya mbere
Maître Valentin ntabwo nkumva sinzi ikibazo gize sinzi rimwe mwe niba mumwumva mwambwira niba mwumva Maître Valentin njye ntabwo mwumva anatanda yuko mumbwira reka fate break gato ntabwo njye mwumva rwose
nayingiza akabazo ka internet
yes nari mpubuze bintu ikibazo navuga nti bine ko batagushimuse cyangwa bagutwaye impresante nuvuga ngo uramahoro ubura amahoro rero twakomeza
naringiza ako kabazo ka internet ariko karakemutse ndimo mvuga nti donc hagomba igihugu ubutegetsi bwemera ko ibyo bintu byabaye ku banyagihugu bacyo ngicyo ikibazo gihari kugeza ubu ubwicanyi bwakorewe abatutsi bwitwa jenoside kubera ko igihugu imitegekere y'igihugu ihari uyu munsi iremera kubyita gutyo hari ubuyobozi hari ubutegetsi hari igihugu kibyemera uwo ni umurimo wa mbere noneho uriya jenoside ikirangira
hagiyeho leta kitwaga leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ijyaho ihuriyeho n'amashyaka menshi hajyaho inteko ishinga amategeko bashyiraho la loi fondamentale ndumva uyifite donc la loi fondamentale icyo gihe na igihugu cyagengwaga n'icyo bita itegeko shingiro ry'u Rwanda iryo tegeko shingiro byari rigizwe n'ibintu bine harimo constitution yo mu 1991 hakabamo itangazo ry'umuryango FPR Inkotanyi hakabamo amasezerano ya Arusha ariko atari yose ibice bimwe na bimwe byayo hakabamo n'amasezerano hagati y'imitwe ya politiki iyo ngiyo donc icyo kintu cyitwa itegeko shingiro cyari kigizwe n'ibyo bintu bine iyo usomye iryo tegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda muri preambule yacyo usanga harimo icyo kintu kuvuga ngo hagiyeho imitegekere mishyashya kandi yumvikanyweho kuko hari abateri politiki FPR Inkotanyi za MDR za PSD za PR n'andi mashyaka nibuka yishyize hamwe noneho yemera gushyiraho guverinoma ihuriwe impamvu mvuze kuri iki kintu niki nuko mu kwemera genocide jewe nta ni interpretation yanjye ntabwo ari ibintu bivuga ngo bigomba nihame ngo niko bigomba kugenda iyo interpretation yanjye nagerageje gukora hagomba kubonekamo ikintu cya consensus politique et national donc kubyumvikanaho ku rwego rw'igihugu birasaba ngo habe harimo legitimité y'abantu bahagarariye donc bari mu nzego bahagarariye rubanda bafata ibyemezo kandi bakaba bariho mu buryo amategeko abyemera urumva hari imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda abenshi bari no mu nzego z'igihugu ari abadepite abatari mu badepite bari bahuriye muri ayo mashyaka kandi amashyaka nari maze kuvuga ko yakoze icyo bita ubwumvikane bw'amashyaka kandi iyo dokima y'ubwumvikane bw'amashyaka kugeza uyu munsi sindayibona ariko byanze bikunze ntekereza yuko icyo kintu bakivuzeho donc kirebana na genocide yakorewe abatutsi ubwicanyi bwakorewe abatutsi bakivuzeho byanze bikunze bagira uburyo bakemeranyaho nari mutoya icyo gihe ntabwo nari mukuru ariko narakurikiraga numvaga amakuru yibuka ijambo rimwe Faustin Twagiramungu yigeze kuvugira niba ari muri Hotel de Mille Collines n'iki donc menya byari nko gutanga sinibuka kadri yariyo niba ari inama yari yabaye niba ari nko gutanga programme ya leta n'iki akora discours arayivuga basobanura uburyo amashyaka amwe n'amwe yagize uruhare muri genocide yakoresheje iyo mvuga aravuga ati MDR ese parti satellite ndabyibuka iryo jambo ararivuga ariko anerekana ubundi abataragize uruhare muri genocide uburyo biyemeje kwicarana bagahura mu mitegekere y'inzego z'igihugu ibibazo birebana na genocide biba diskite aho ngaho bibonerwa n'umurongo bigomba kunyuramo ntekereza ko ari naho ni nacyo cyoroshye kuko ikindi apart icyo gihewe nita le consensus politique des acteurs politiques ni ikintu gikomeye muri iyi nzira yo gushaka gushakira izina gushakira ubutabera abakozweho n'ubwicanyi ndengakamere donc icyo kintu nita le consensus national ni ikintu gikomeye kandi bica mu nzego ziri legitime icyo kintu cyarakozwe hanyuma gikozwe hariho guverinoma yakurikijeho iki guverinoma yakurikijeho gutanga icyifuzo mu muryango w'abibumbye mu kanama k'umuryango w'abibumbye ko gushyiraho urukiko rugenewe u Rwanda rwo guhana no gukurikirana abagize uruhare muri genocide donc habaho demande yo gusaba ko hajyaho un tribunal international pour Rwanda burya gushyiraho urukiko
ni icyifuzo gitangwa na guverinoma. Nibutse ko Nations Unies ni organe ihuza amareta. Donc sous des états ni na amareta yajisa ose di Conseil de sécurité ose de l'Assemblée générale des Nations Unies. Na amareta noneho ese nk'ama organisation cyangwa imiryango mpuzamahanga ishobora kugira uruhe ruhari. Ntago ndi umwe expert mu bigendanye n'amategeko n'ibirebana na politika ya Nations Unies, ariko wenda hari ibyo umuntu ashobora kubona akaba yasesengura. Ntekereza wenda ko imiryango mpuzamahanga icyo twita les organisations internationales ko zitari publique, ubwo zitari publique, wenda nk'izi ngizi zikora imirimo y'ubuvugizi nka za Amnesty International, za Human Rights Watch n'indi ikomeye, ese icyo bakora bashobora gukora ni iki kugira ngo basabe ko umuryango mpuzamahanga ukangukira ubwicanyi runaka? Ni mobilisation, ni ubuvugizi, ni ugukangurira za leta. Ntekereza ko abantu nka ba Alison de Forge ba Human Rights Watch ibi bintu babigizemo uruhare rukomeye mu mukumvikanisha ikibazo cy'ubwicanyi. Ababizi babibayemo barabizi kundusha jyewe, ubwo nibyo ndebera hirya cyangwa genda soma hirya no hino, ariko mbona yuko ni ikintu gikomeye. Donc ibintu bijyanye na reconnaissance kugira ngo byemerwe ni c'est une affaire de l'état. Noneho ikindi cya kabiri bikaba nanone niba bigiye ku rwego rw'isi bikaba une affaire entre les états, entre les états. Icyo ni ikintu gikomeye. Tubona yuko ari bwo buryo genocide yakorewe abatutsi yanyuzemo. Noneho reka noneho tuze rero ku kibazo cy'ubwicanyi bwakorewe abahutu. Ese bwabonerwa inyito gute? Byagenda gute? Hakorwa iki? Hari raporo nyinshi zasohotse, ntabwo ari nyinshi cyane, ndavuga izizwi raporo zakozwe n'imiryango mpuzamahanga yemewe nyine nka Roni n'iki, ngira ngo hari raporo eshatu, hari mapping report, akaba raporo Gartoni, akaba na raporo Roberto Gartoni, akaba na raporo ya Gersoni. Ariko ngira ngo izo raporo ebyiri za Gersoni, iyo raporo ya Gersoni ni ya Roberto Gartoni, ngira ngo zajemo ibibazo sinzi zirabitse, na nubwo ndabona igihe cyo kuzisoma ngo ndebe ibirimo ibyo zavuze, ariko ikizwi nuko zitigeze ikamvuge ofisiyero mazakirwa nk'uko wenda raporo ya mapping report yakiriwe. Nka raporo ya Gerson yo igaragaza cyane cyane ibintu birebana n'ubwicanyi bwakorewe imbere mu Rwanda nyuma yuko FPR ifashe ubutegetsi. Kugeza ubu iyo raporo irabitse na donko ofisiyeroma ntago yakiriwe, nk'uko raporo mapping report byagenze igashyikirizwa akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bakaba bayifite ofisiyeroma barayakiriye. Abangaba nabo nta uzi impamvu batigeze bayijyana muri Conseil de sécurité, ariko ubwo ni ya ma procedure agoranye kuko ni raporo iri aho ngaho. Twibutse yo ibi byaha bya genocide, ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha by'intambara ni ibyaha bidasaza, ni ibyaha ntago bisaza. Ntekereza ko wenda igihe kizagera aya maraporo akaba yakurwa mu kabati agasuzumwamo. Ariko nyine nk'uko narindimo mbivuga, hari ikintu cy'imbaraga za politike kigomba kuboneka, noneho icyo kintu cy'imbaraga za politike kikaba cyatuma haba imbaraga z'amategeko kuri icyo kintu. Reka rero turebe ese ubwicanyi bw'abahutu bwakorewe abahutu hakorwa iki ngo bubonerwe izina reka mbanze sinzi aho ndi buhera ariko nashatse kuvuga gato kuko kuri raporo mapping report kuko nagerageje kuyisoma ni raporo nini cyane y'amapaje ageze kuri 550 ariko igice kivugwamo ubwicanyi bwakorewe abahutu impunzi z'abahutu donc bavuga attacks against Hutu refugees biri kuri page 78 kugera kuri page 95 za mapping report bikaba ari ibikorwa byakozwe hagati y'umwaka w'1996 n'1998 ikiswe intambara ya mbere ya Congo First War ya mbere ya Congo kuko iyi raporo iyi mapping report kuvura ibihe bitandukanye kugira ngo ni nk'ibihe bigera kuri bitatu niba nibuka neza harimo igihe cya mbere nyine ariyo icyo tumaze kuvuga hagati y'umwaka w'1996 kugera ku mwaka w'1998 icyo twise First War icyo raporo mapping report yita First War noneho hakabaho n'igice gihera mu 1998 kugera mu mwaka w'2001 icyitwa Second War aho rero muri Second War nta ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu buvugwamo na nyuma yaho no mu kindi gice ntabwo buvugwamo donc ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu buvugwa gusa muri icyo gice cya mbere muri iyo periode ya mbere yo kuva mu 1996 kugera mu 1998 iyi raporo ya mapping report yagerageje gusobanura ibihe ibikorwa byakorewemo irabigaragaza ikagaragaza n'ahantu ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe donc aho ngaho muri izo page hagati ya page 78 na page 95 mapping report irabigaragaza neza igihe n'ahantu ubwicanyi bwakorewe noneho iyo ugiye kuri page 276 na page 200 donc kuva hagati ya page 276 kugera kuri page 284 ha mapping report isobanura neza uburyo ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu muri Congo bwakozwe mu mugambi wo kurimbura ubwoko bw'abahutu mapping report kiragisobanura clear iragisobanura rwose nago ndi kukumva Serge
kuri mute na akabazo k'amatsiko kugira ngo wenda n'abafite icyo kibazo bacyumve hano urimo uravuga ku byabereye muri Congo ku mpunzi z'abanyarwanda b'abahutu icyaha cyakorewe muri Congo cyakwitwa jenoside y'abahutu b'abanyarwanda bari impunzi muri Congo kikagira impact ku gihugu cy'u Rwanda kandi batari perezida mu gihugu cy'u Rwanda aho kanagira ngo ukerabore
ya ndaza ndahagera ibyo byose ndabigeraho nashakaga nyine kubanza gusobanura aho ngaho donc uko raporo yanditse ndimo ndanavuga n'amapaje kugira ngo n'abandi bazabyirebere atazagira uza akavuga yuko navuze ibintu bidahari donc ndavuga page ibintu biriho ibyo nasomye mvuge impapuro biherereyeho kugira ngo n'abandi bazabyisomere hatagira uza akavuga ngo navuze impuha cyangwa ibintu bitabaho cyangwa ibintu nakuye mu mutwe wanjye nari ndimo mvuga ko iyo raporo igaragaza neza donc page 78 kugera kuri 95 igaragaza neza ibihe ni ukuvuga igihe ibihe iyo uvuga ni ibihe amezi amatariki iki noneho ikagaragaza n'ahantu ubwicanyi bwakorewe kuri guhera kuri page 276 kugera kuri page 284 raporo isobanura neza uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe mu mugambi wo kurimbura impunzi z'abahutu irabisobanura neza donc abanditse raporo babisobanuye mu rwego rw'amategeko bakora za interpretation berekana ko hari umugambi intention d'exterminer un groupe de personnes impunzi z'abahutu ibyo ngibyo raporo mapping report irabivuga noneho mu myanzuro twibuke ko mu myanzuro y'iyo raporo yagezaho ikanavuga yuko ngo ibyabaye nibiramuka byemejwe n'urukiko bishobora kwitwa genocide donc muri conclusion cyangwa recommandation ibyabaye ibikorwa byakozwe mu gihe byaba biramutse byemejwe n'inkiko yakwitwa genocide. Nzi hano umwanya wambanye mutoya sinabashije no ntago ari umwanya ahubwo nashatse kureba iyo bita raporo de René Denis Segui mu Rwanda haramara turazifite aho ngaho nyinshi kuko hari raporo René Denis Segui zigera kuri eshatu hari raporo ya mbere yaje mu Rwanda bakonstata ibyabaye barabikurikirana barangije babiha inyito ya genocide banakonkiriwa ko hagomba kujyaho urukiko mpuzamahanga rwo kuburanisha ibyo byaha noneho hano ndibuka yuko icyo gihe nari nkiri mu Rwanda reka mbivugeho izi ni raporo zitandukanye mu kanya ndagira icyo nzivugaho za René Denis Segui zigera njyewe twabonye ebyiri sopanze niba ari ebyiri niba ari eshatu ariko hari raporo imwe y'ingenzi
ebyiri zabo ariko iyi n'indi waruvuze
ya hari indi ntafite hano iyo ngiyo ntago nashoboye kuyibona nayishakishije ariko ntago ndashobora kuyibona kuko niyo nyirizina yaje ikarifiye ibintu byabaye mu Rwanda irangije ikonkiriwa haraga extra sinibuka iyo nakabitse nakuye kuri CNRG kuri website ya CNRG kavuga iyo raporo kanavuga ibyayivuzwemo mu ncamake ariko urumva CNRG yarateruye yandika gutya sishobora guha credibility yuzuye cyane ibyo CNRG yanditse ntago navuga ko nabigirira icyizere cyane keretse umuntu aramutse abonye iyo raporo nyirizina akayisomera nzakomeza nyishakishe ndebe ko nazayibona umuntu azayisoma iyo raporo ariko nyine uko bivugwa yaje gukonkiriwa ko hagomba kujyaho urukiko mpuzamahanga gukurwa noneho niho bitandukanya kuko jyewe ndavuga nkurikije ibyo CNRG yanditse yavuze ni kubera iki mapping report yashyizemo ako kaniwanse donc kuko yagaragaje ko ibyaha byakozwe mu mugambi wo kurimbura abahutu ariko bigeze muri recommandation iravuga ngo biramutse byemejwe n'urukiko byese urukiko rugomba kubyemeza ariko se kuki bo bashyizemo ako kaniwanse niba yahite babivuga bati nsanga ibyabaye byitwa genocide hagomba kujyaho urukiko bakabitangira ariko bakavuga bati ni nkaho birezerivye bakavuga bati kubyinyito tubaye kwirezerivye reka tubirekere urukiko abari rwo ruzabikonkiriwe nibuka iyi raporo isohoka muri 2010 nari nkiri mu Rwanda ndibuka Evode Uwizeyimana yabivuzeho kuri BBC ntangije nyine nka bya bindi by'abantu bakritise ibyo navuze nanjye numva ngize iyo santima ndavuga ni Evode arabiranye kubera iki nk'umunyamategeko aje kunenga raporo yayivuga akayishima kandi icyo gihe yari akiri hanze muri opposition yari avuga yisanzura inyuze abantu bamukunda ibyo avuga n'iki ariko aza gukora analyse donc arayinenga urumva abantu bari mu Rwanda bucece en silence tukavuga kubera icyo atayidefanze ngo avuge ko ari inyangamugayo ariko urumva ibyo biba ari ibibazo by'amarangamutima iyo bigeze mu bintu technique juridique n'ibindi bintu amarangamutima abagomba kuzamo kuko ni ibintu by'amategeko ntabwo ari ibintu bikemurwa n'imanza donc biba bigomba kuba bishingiye kuri refe kuri fact donc ibintu bigaragara neza ntabwo rero wajya kubyinterpreta ukoresheje amarangamutima biba bipfuye ugomba kuvuga ibintu uko bimeze donc muri make raporo ifite intego nanjye mu kuyisoma hari indi ntego kuko yewe nagiye kuyisoma ngendereye gushaka ni bande responsable b'ibyo bikorwa ko raporo yavuze ibihe ivuga naho ubwicanyi bwakorewe ariko noneho ntiyigeze ivuga kuri responsable b'ubwo bwicanyi erifata kandi ni ikintu gikomeye rege ndakomeza nkore comparaison hano mfite iki gitabo
Bibiliya
no ntabwo ari bibiri reka ndashaka kucyereka abareba
izamurejuru wenda turebe
igitabo sinzi niba gisomeka urabona cyanditseho ngo Rwanda Death Despair and Defiance urabona noneho kikaba ari African Right Revised 1995 edition. Iki gitabo ni raporo ya African Right. Abantu benshi bashobora kuba batazi African Right.
Wa mu Ethiopia ni? Wahayinzwe na FPR Lakia Omar. Wishyirwaga na Rudasingwa muri ofisi nkuko yagiye abitubwira.
Yes. Donc ni African Right ni bivuga ko binavugwa bamwe banavuga simbizi urumva baruta singwa sinenze ko banabisobanuye byagiye bivuga ko ari ONG yashinzwe na FPR ikajya inayifinansa bagakora ibi bintu nk'ibi ariko baproduje ikintu gikomeye cyane noneho ariko bivugwa kuko hano urabona handitse ngo African Right Revised. Donc hari raporo yasohotse hari raporo yakozwe mu 1994 iyo raporo abayisomye hari umwarimu w'umwongereza twaganiriye tuyivugaho ambwira ko iyo raporo uburyo yari yanditse Rakia Omar na ekipe ye baraje noneho ubu bakora enquête objectivement bakora enquête objectivement batagogana baraza bagenda ahabereye ubwicanyi bwakorewe abatutsi barahavuga bagera no kuri site zakorewe mu bwicanyi bwakorewe abahutu bakabuvuga muri raporo raporo yabo ya mbere yasohotse byose bikuvura birimo
atari revised
itari revised
yes
byose byari birimo noneho bayishyikirije abakiriya babo FPR isanga irimo iravugwa irimo irarebwa ibyo nabihawe ni amakuru nahawe n'uwo mwarimu w'umwongereza none FPR abwira iti no mubisubiremo baragenda bayisubiramo nibyo bya bindi twavuze revised ibyenkriminaga RPF byose babikura noneho bagarura iki ariko bashyizemo guhera kuri page y'igihumbi na 63 baraza baravuga ngo the Rwandese Patriotic Front Offensive iyo usomye ukuntu babyanditse barabyoroheje cyane bahise babibwira donc bakuyemo bya bindi byari biremereye byenkriminaga RPF noneho bahita babyandika babidiruwe icyo bita kudiruwa nyine koroshya baragira noneho bashyiramo berekana ko hari ubwicanyi ariko ugasanga bakanavuga yuko ho komandoma ya FPR yagiye ifatira ibyemezo igahana abasirikare bitwaye nabi donc barangiza bavuga ngo bakonkiriwa bavuga ngo nta bushake bugaragara bwo gukora ibyaha FPR yigeze igira
iki nicyo iyi revised report yo mu 1995 yaje ivuga. Urumva rero ninuza ama responsibility. No bo icyo nashakaga kuvuga kuri iki gitabo nuko iyo ugisomye kigiyemo imbere baragenda bakadetaya au niveau politique bakajya ku masite ahabereye ubwicanyi bakabuvuga noneho bakanarokeya témoignage z'abarokotse ubwo bwicanyi noneho bakanavuga les responsables aba responsables bakekwaho ubwo bwicanyi bose bakabavuga nari nshatse kugira kubivugaho ibi kugira ngo nerekane ko hari inenge muri mapping report. Mapping report irerekana ibihe ibyaha byakozwe ikerekana aho byakorewe ariko hagera kuba responsable igiri ibyo ivuga. Donc ba responsable bakoresha inyito dore uko bavuga baravuga ngo donc kuri responsable hagaragazwa icyitwa AFDRAPR. Ariko nta hantu na hamwe uzasanga bamensoninga izina ry'umusirikare n'umwe wo muri APR. Nta hantu na hamwe uzasanga. No, ukibaza nk'uko babivuga nibigera kuri responsibility. Donc ni bande bagomba kuba responsible. Ni bande bagize wa mugambi wo kurimbura impunzi z'abahutu. Icyo ni ikintu gikomeye. Kuri page ya 285 y'iyo ripoti kuri paragraph ya 524 aravuga ngo reka mbisome uko byanditse mu cyongereza page 285 paragraph 524 haravuga ngo mu cyongereza unfortunately it was not possible for the mapping team to carry out detailed investigations to check the magnitude of the individual cases. Certain cases are therefore documented in this report for illustrative purpose only. No, mu magambo y'Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo iyi timu ya mapping timu ntago yashoboye kugaragaza abantu bavugwa muri ibyo bikorwa. Bo barabyivuga ati unfortunately, marerezoma, ntabwo twashoboye kubigaragaza. Avuga ati bake banagaragara ngo ni mu rwego rwa illustrative. Donc sinzi mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa uburyo umuntu yabivuga kuko illustrative ni uburyo bworoshye, baroroshye ibintu. Ngo ni nko gushaka gusa kwerekana ishusho cyangwa kugira. Ntabwo mapping report ni nko kuvuga ntago yashoboye kwicarira ikibazo cy'ama responsibility yabagize uruhare muri ibyo bikorwa ntibavuga ni bande ni APR ni AFDR. No rero tugaruke ku kibazo gikomeye bibutse ko ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu muri Congo bwabaye hagati y'umwaka w'1996 n'1998. Icyo gihe ni intambara ya mbere icyo twise First War. First War u Rwanda rujya muri Congo ntabwo rwagiye mu Rwanda.
Petro wazamukaze tu hejuru wabaye nk'umana.
Ntago bajya muri Congo mu ntambara ya mbere ntago bagiyeho nk'abasirikare b'u Rwanda. Donc bigize abasirikare b'abakongomani bari kurwanira ibi bigihugu burya ari nayo mpamvu abantu wenda batajya bashobora kubyinterpreta ngo babyumve ari nayo mpamvu burya Kabarebe James
n'abashefu b'itamajoro
inzi ni izina yiyita gumenya ataritwaga Kabarebe simbi agomba kuba yari afite izina ry'iri kongomana hari simbi ni uguke simbi banayigeze kubyumva gutyo agomba kuba yari afite izina ry'iri kongomana so baragi aba chef d'etat burya ntago yabaye chef d'etat major w'ingabo za Congo nk'umunyarwanda bari abakongomani kuko bafashe ubutegetsi ndibuka yuko mu makuru za 1997 Laurent Désiré Kabila bari bageze za Kisangana hari nabyumvaga mu makuru
baramoje ngo ariko nibande babafasha ari kuri aya mashene international za RFI mu kuri amasasu uko bivugwa ko ari u Rwanda babafasha Rora Desire Kabila aravuga ngo asoke jo sasu u Rwanda n'a pas d'usine de cartouche
u Rwanda nta ruganda rutuma
ruganda rukora amasasu rufite uvuze ko nibo bihagije donc nta support. Donc c'était un rébellion. Urumva ibi bintu ntago ari ikintu cyoroshye. Ikindo abanyamategeko n'abahanga jewe nibwira yuko bakwiye kuki bazakicara kugira ngo bagisobanure. Ingabo z'ikindi gihugu zinjiye mu mwambaro w'abanyagihugu. Mu mwambaro w'abanyagihugu baharanira uburenganzira bwabo bwo kugira igihugu. Noneho za ngabo zigakora ibyaha. Ntabwo bagendanaga idarapo ry'u Rwanda cyangwa se idarapo rya APR. Bagendanaga idarapo rya AFDR. Ariko bakorerarwaga ubwicanyi bari babizi ko ari APR. Ariko noneho nibigera mu kibazo cy'imanza cyo kuburanisha bizagenda gute. Abo bantu binje nk'abakongoma icyo gihe
aho rero nari uteta ko mapping report ari ihurizo rikomeye kuri Congo bitewe n'uko yimplika meme le vrai congolais abakongomani batari abanyarwanda ibemplika muri ibyo bibazo kandi u Rwanda rwo rwari rwishe mu mwambaro wa AFDR nk'abakongomani icyo gihe barabazayirwa ariko bikaba ari ikibazo kiri politike muri Congo basanga n'urwo rukiko rugiyeho narwo rubemplika nabo bagomba gukurikiranwa.
Ya ni ikibazo nyine n'ahangaha ndi kuvugira ko iyi raporo ntiyigeze ijyamo ngo isobanure ibi bibazo babigaragaza. Umva ko n'umurimo uzagora abanyamategeko. Abanyamategeko bagomba kwicarira iki kibazo la responsabilité y'abakoze ibi byaha byakorewe impunzi z'abahutu. Oui, sentiment muri ya bya bindi navuze au niveau émotionnel sentimental abisha abantu barabaza baribo. Ariko noneho legal speaking ibyo noneho ni ikindi kibazo kuko babishe bagiye biyambitse umwambaro w'abandi bantu batari abanyagihugu b'abanyarwanda. Ngaho ikibazo kiri naho ngaho ikibazo gikomere. Aha reka dufate nk'urugero mu ntambara ya kabiri ya Congo ya yindi yitwa yabaye kuva mu 1998 kugera mu 2001. Ho noneho birazwi none kuko na Kagame icyo gihe noneho yanabivugiye no mu nteko ishinga amategeko. By the way uribuka tunagarutse kuri icyo dushyire tujye muri context uribuka donko ya mvugo yabaye ya Murigande bamubaza ngo mbese ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Congo
ndahurume amubwiye kuri bibiki ngo narahire izina ry'Imana
onde akavuga ati ni ukuri kwimpamo ingabo z'u Rwanda zihari. Donc icyo muri sentiment arabizi ko ingabo z'u Rwanda zihari ariko politically ntabwo ashaka gufata iyo responsibility kuko bari hariya nk'abakongomani. Donc binjiye nk'abakongomani bafite idarapo rya AFDR. Donc iki ni ikibazo rero abanyamategeko bazicaraho bakazadiringa nacyo bakazarwana nacyo kugira ngo betabulise les responsabilités. Qui sont les auteurs? Origine yabo ni iyi. Ese izo ngabo za Congo kuko urumva la rebellion yose bavuga ngo ko bari bafite cause légitime kandi noneho abo nibo baje gufata ubutegetsi ba Laurent Désiré Kabila nibo baje gufata ubutegetsi. Ibyo ngibyo do ibyo wavugaga le pouvoir congolais il est aussi un criminel. Ni ikibazo gikomeye cyane kiri amprezeta. Uko mbibona uyu munsi birasaba ngo hazabe hari izindi administration politique mu bihugu byombi kugira ngo iki kibazo kizabashe gukemuka. kuko mu ntambara ya kabiri
akomeza kana kumeye kandi ntaga abantu benshi bajya bakamenya ancien président Joseph Kabila uri yavuye ejo bundi yari ntabwo ni ukigaradera afite ko ngenda mwibuka yagegaza kadufunze Kinshasa turi mu magereza yagegaza mu magereza donc yari isari ku butegetsi rora Désiré Kabila ariko refit we yazaga mu magereza muri za Kinshasa kaza na helicopter umwana wa president nyine aje no kureba aba banyarwanda kadutuka kaducunaguza ati nyihaduyi munagombanisha inchi yetu akaducama tuganiriza avuga ibiswahili bakatubwira ati urana umwana wa president urana we Kabila Joseph ari umusore muto unanutse abantu twabanye we za Kinshasa barabyibuka mu myaka 1978 mu magereza aba isore z'abanyamurenge n'iki n'abanyarwanda baturiyo yari afite imbaraga ya mwana wa president Joseph Kabila nawe wabaye president nyuma muri 2000 amaze kwicira se ariko uhita ubona ko iri ntambara ya 2008 ikintu cyo kurwanya umunyarwanda cyakurwana n'umunyarwanda ni ikintu cyari gikomeye cyane akaza mu munzi urabona kujya nubwo nabwira ngo giye muri mageragere ukabona cyomoro cyomoro agiye muri mageragere arimo aratambuka mu munzi avuga ngo muko munagomba nishe nchi yetu kukomani wenye hadui banyarwanda biri akagame Kabila avugaga ati u Rwanda rukunda maraso ati turi ku rugamba bicaga imunzi abanyarwanda ati nageze kisanga ndabazana ariko kubera iki mbona imirambo kasanga nta mitwe ifite ibyo bintu byavuzwe na president Laurent Désiré Kabila avuga ati nageze kisanga nkabona imirambo y'abantu ko nta mitwe ifite ati baza kumbwira ko bakataga imitwe ati le Rwanda cyangwa abanyarwanda bakata imitwe bakayipakira indege muri Karigongo ikajya mu rwibutso rwa Jenoside mu Rwanda yarabivuze buri muri disikuru konferanse 1998 yakoreye Buruseli mu Bubiligi bamurega ko arimo gukora Jenoside y'abatutsi muri Congo yabaye Claire avuga ati no le Jenoside se sont des Rwandais ati nibone muri Congo aho mbona imibiri y'abantu bapfuye idafite imitwe ati nkabaza ni gute mbona imibiri y'abantu bapfuye badafite imitwe imitwe iri muri bwo baje kumbwira ngo abanyarwanda bakata imitwe bakajyana mu byose rwa Jenoside do ibi biri kuri audio na video nazayizana nkayibereka ntabwo ari ibintu ndimo kwimajina nga ko nari ndi hariya ndabizi metre mwakomeza
ya naho ngaho rero twari turi tuvuga tuti ni ikibazo nyine gikomeye iyi raporo mapping yasize ikibazo gikomeye kirebana na responsabilité umaze kubivuga kandi abantu bari bayoboye AFDRR ubu nibo bafite ubutegetsi muri Congo ubu hari regime ya Tshisekedi ariko kuva muri 1997 ubutegetsi bufashwe ni ba Kabila bategekaga ibintu ibi bintu birabareba nabo birabemplika bafitemo uruhare rukomeye cyane rero iyi raporo yasuzumye structure z'inkiko za Congo ariko nyine nk'uko twavuze baza kugera kuri conclusion ko hakwiye gushyirwaho n'urukiko mpuzamahanga noneho reka turebe ese urwo rukiko rwajyaho ruti nge uko mbibona donc ni leta ya Congo ifite ububasha
navuze ko na Kiomara akomoka muri Ethiopia arababwiye bati ni Somalia nshakwa nibeshye wenda reka bijye onde record wa mungu yambwiye ati ashakwa ni Somalia Ethiopia na Somalia nshakwa na kumvi nibeshye ni Somalia ibanza nabonye abanyandiki
donc ese urwo rukiko mpuzamahanga mapping report yasabye rwajyaho rute ni guverinoma ya Congo igomba kurusaba ni ukuvuga ro debat cyangwa la decision igomba kuva kuri leta ya Congo igasaba kariya kanama k'umuryango w'abibumbye ubufasha ko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga hari ibintu byagiye biganirwaho hashyirweho za tribunal mixte ndabyibuka igihe cya Joseph Kabila bikazamo politike nyinshi ntibikunde n'iki. Ariko nanone tukongera tukibaza, ese urukiko nirujyaho muri Congo abanyaruzagira ruzatakoringa kuri intereza abanyarwanda? Ni ikibazo, kuko nk'iyo urebye ntuza iriya resolution ya Loni ishyiraho TPR cyangwa ICTR, ukareba muri preambule yayo ivuga yuko urukiko rushyiriweho no gutanga umusanzu ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Noneho tukibaza, urukiko ruzasabwa na leta ya Congo nirushyirwaho ruzatakoringa inyungu z'abanyarwanda? Kuko hazaba harimo ikibazo cy'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu muri Congo. Ese Congo iziye preoccupa koko ikibazo cy'abanyarwanda? Icyo ni abakongomani igihe bazashyiriraho urwo rukiko bazagisubiza, tuzareba ubwo abantu bazamenya icyifuzo cyabo, demande yabo uko izabiteye, uko izabiteye, niba koko bazakonsidera ibyakozwe cyangwa se ibyakorewe abanyarwanda baguye muri Congo, niba bazabishyira mu byo bitaho bazabiha agaciro. Donc ni ukureba uko Congo koko izabyitwaramo ku kibazo kirebana n'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu b'abanyarwanda. Noneho uru rukiko muri iyi minsi mubona yuko cyane Dr. Mukwege abishyizeho umutima cyane, kandi ubona ukuntu mu Rwanda bakunze kumwibasira no kumuvuga nabi. Muribuka yuko banigeze no kumushyiraho menace kugeza ubwo iriya Monisco imuhaye uburinzi bwihariye ko yashoboraga gutakaza uburinzi bwe
n'ubuzima
Prito. Ariko njyewe iyo ndeba, ni ibibazo nibaza ku giti cyanjye, iyo ngerageza kureba avuga Mukwege sutiyeye ni mpuzamahanga, ni ibi bihugu by'i Burayi n'Amerika, kuko twabonye yuko na Bill Clinton yigeze kwandika Twitter ajye byaranantangaje uko Bill Clinton ntari kure y'iyicwa ry'abahutu muri Congo. Niwe muntu wa mbere
muri Congo cyangwa mu Rwanda?
Muri Congo. Ari mu bantu igihe asa ku gisozi yahavugiye disikuru avuga ati isi yararebereye muri 1994 ntiyagira icyo ikora, ntabwo izongera kureberera inshuro ya kabiri.
Ariko niba nibuka arabatubwiye ko yari 98 yabivuze, kandi icyo gihe amakambi yari yaratewe, ariko stile iyo nambara ya kabiri yari ibanza.
Ariko urumva bifite icyo bivuze ku gihugu nk'Amerika kujustifia iterwa ry'inkambi zaguyemo abantu? Noneho we yitaga izo nkambi zaguyemo abantu akazita ko zari inkambi zikorerwamo antrenoma zo kugaruka gukora guhungabanya umutekano wo mu Rwanda no gukomeza bya bindi mu Rwanda bita genocide. Urumva ni ikibazo, yarabijustifiye. Wowe uzi ko hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza baguye muri izo nkambi, noneho ukajya kuvuga uti gusobanura impamvu ibyo bintu byabaye ukabiha ishingiro kandi ubizi. Nawe rero noneho njyewe iyo mbona Clinton ashyigikira Dr. Mukwege muri Twitter, kandi ukaye yuko na personnel mayo iyo Twitter nayikozeho reaction, ndavuga ni mubaza niba ari sincere, niba ari sincere kubyo ari kuvuga, niba bikuye ku mutima ibyo avuga. Yego ndi umuntu woroheje ashobora no kutabisoma, ariko nyine njyewe ntekereza yuko niba twitinze abamusubije byose abafite kipe babimusomera, ubwo n'abandi bose nahari n'abandi benshi bayitwitinzeho bamubaza cyangwa bareyajisa bamwereka yuko ari hypocrite. Byarananditswe abantu benshi babivugaho cyane. Noneho nkibaza Dr. Mukwege izi Jesiri nicyo kibazo abanyafrika nta mbaraga dufite buri gihe ni ukwitabaza abazungu noneho tukavuga ni ukwitabaza empiromane umuntu wateje icyo kibazo noneho ukamubaza ngo aze kuba extincteur aze kuzimya umuriro yakije donc ni ukomokwa ni ikibazo ariko nyine ufite intege nkeya zishakishiriza ahantu hose noneho nkavuga kuki bose bamushyigikira ariko bakavuga ko urukiko rukwiye kujyaho ariko kuki badahindukira ngo bashyire pressure kuri leta ya Congo yemere ko urwo rukiko rujyaho rukenewe bamwereka sonsutie ariko kugomba kubikora kugira ngo urukiko rujyeho ariyo leta ya Congo ntihagire icyo bavuga bakicecekera donc niya hypocrisie
maître pardon implication twavugaga nyine y'abakongomani navu bariya bose bari muri politiki bari abarebere baza bakuraho mu butu batwara bibiri bya gatatu bari muri politiki muri Kinshasa
nicyo kibazo gikomeye nyine kuri iyi situation donc hagomba kuba le renouvellement de la politique mu karere kacu mu bihugu byose haba Uganda haba Rwanda haba Congo kuko ibihugu regionale byose bifite aho bihuriye n'ibintu byabaye mu Rwanda byanze bikunze rero ni imbogamizi ikomeye cyane noneho rero umuntu ikindi kibazo ni ukwibuka byamba mbona ni byiza gushyigikira Dr. Mukwege tukamuha sutiye noneho nkavuga kubera iki Mukwege muri disikuru zose atajya avugamo ibintu by'abanyarwanda avuga abakongora ariko simbizi kereka niba hari abamwumvise bamukurikiye ariko kubirebana n'abanyarwanda araceceka noneho ugasanga nyine twibuke yuko Mukwege yiswe Romedese kire pare de femme kandi muri mapping report harimo igice cyihariye cyahariwe ibyaha byakorewe abagore mu ntambara donc viol comme arme de guerre icyo gice muri mapping report kirimo cyahariwe ibyaha byakorewe abagore mu ntambara ari nayo dynamisme ya Dr. Mukwege gusaba ubutabera buriya ababusabira bariya abagore bakorewe donc remédier qui repart les femmes ni nayo mpamvu buriya koze yumvikana ku rwego rw'isi kuko nyine urabizi ko urwego ruri isi iri muri mentalite ubu ngubu igezweho yo guproteja abagore uburenganzira bw'abagore donc Mukwege agenda avuga ubu donc iby'abagore bakorewe ibyaha mu ntambara ko bagomba guhabwa muri make nibyo ngibyo navuga kuri mapping report ubundi twavuze ku zindi raporo zihari za ba Gerson report ya nayo yashyizwe mu kabati yavuze ku byaha byakorewe byakozwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi nyuma ya genocide ariko iyo raporo kugeza ubu ntirahabwa imbaraga akaba na raporo nayo Roberto Gareton nayo igira ikigaragaza twayivuzeho ntabwo twayivuzeho mu buryo burambuye ko ni raporo nyine nazo zashingwe rero kugira ngo ibi bibazo bikemuke birasaba nyine ko hari wabakunda kuvuga bati reka igihugu kiboneke ababyumva gutyo nge navuga ko bafite ukuri kuko ikibazo cya genocide ni ikibazo mu by'ukuri gikemuka ubutegetsi buhari burahari budahari biragorana kuyemeza kuyigira gute kuko buriya genocide ishobora no kutemerwa n'umuryango w'abibumbye ariko ikemerwa n'ibihugu reka dufate nka genocide y'Abarumeniya hani burayi hari ibihugu bimwe na bimwe hani burayi byemera genocide yakorewe Abanyarumeniya noneho hashyizweho n'amategeko ahana abayihakana ni mu Bubiligi joro kuruwapa ariko mu Bufaransa ndumva hari hano ntago nzi ukuntu bimeze hano mu Buholandi je pense pas ntago ndi sûr ariko nko mu Bufaransa ndumvira hari byo itegeko rihana genocide yakorewe Abarumeniye ariko wagira nko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasanga iyo genocide kugeza ubu yakorewe abarumeniye ntibarayemera. Donc hari uburyo genocide yemerwa ngo ku rwego mpuzamahanga. Nk'iyo usomye raporo harimo amadokima hano nahoze njyamo atandukanye, aho ntago nayashyizeho ariko nahoze nyasoma ugasanga barimo baravuga bati batangira za discussion zari muri za UE bavuga ku biri kuba mu Rwanda, bavuga ngo ni ikibazo ntago bagomba gutererana u Rwanda, iki kibazo cy'ubwicanyi cya genocide kiri gukorwa ni ikibazo cy'umuryango mpuzamahanga. Donc iyi genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda yahise byihutirwa ishyirwa ku rwego rw'umuryango w'abibumbye, biba ikibazo cy'umuryango w'abibumbye. Ariko nk'uko nabivugaga hari za genocide zemerwa bivuye mu masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu, ugasanga ibihugu mu mibanire yabyo biremera, tuvuge nk'ibihugu bibanye neza na Armenia ni urugero, ugasanga biremera genocide yakorewe Abarumeniya, ibihugu bikibonamo inyungu kuko nkanjye njya mvuga ntibirantangaza nk'igihugu cya Israeli cyakorewe gifite abaturage bakoreweje Holocaust ariko kugeza uyu munsi kikaba kitemera genocide y'Abarumeniye, kubera ko kibona intere inyungu muri genocide pito inyungu mu mibanire na Turukiya. Ati imibanire dufitanye na Turukiya niyi prima kurenza kwemera genocide yakorewe Abarumeniye. Urumva ni ikibazo. None ariko nanone wajya muri geopolitike y'isi, ese genocide y'Abarumeniye nk'ibihugu bimwe hano i Burayi biyemera ni ukubera iki? Iyo ubigiyemo ukabireba ntago nakurikiranye ngo ndebe ibihugu byagiye biyemera imyaka byagiye biberamo, ariko hari muvoma ibihugu byinjiyemo cyane nk'igihe Erdogan agiriye ku butegetsi perezida wa Turukiya. Erdogan twibutse ko buriya ni ava muri cya gice bita le frere mizirima. Noneho le frere mizirima urabizi ko ni abantu b'abapopuliste islamiste babangamiye cyane inyungu z'ibihugu by'i Burayi. Uribuka revolution yabaye muri Tunisia, burya ni aba frere mizirima bari bariyiri inyuma. Mu Misiri nabyo byageze aho burya Mubarak yari mu kaboko k'Abanyaburayi n'Abanyamerika ari umuntu wabo, ariko abaturage bamaze kumurambirwa Abanyaburayi baza kwemera kumurekura avaho asimburwa na wa mu perezida nibagiwe izina rye wamazeho akanya gatoya cyane, bakaza kongera kumukuraho kugeza ubwo bazanye generali donc ya revolution y'aba frere mizirima irapfuba bagarura general Sisi ufitanye ikibazo na Turukiya. Ubwo aho binagaragarira ni mu ntambara yo muri Ethiopia, krito yo mu Misiri, yo muri Libya. Donc hari cya gice cya general ntibuka izina rye ufite ingabo zishyigikiwe na Misiri, hakaba na leta ya Libya ubungubu ishyigikiwe na Turukiya. Donc cya kibazo cya frere mizirima noneho muri ya politike internationale Abanyaburayi mu mibare yabo ni iki? Ibintu byo kwemera genocide yakorewe Abarumeniye bizamo niyo mibare ya politike. Donc pour fragiliser la Turquie, niyo mpamvu genocide ni intwaro ya politike, ni intwaro ya politike. Iyo urebye ukuntu iba instrumentalize ni turu ya politike kurenza koko kwiba ikintu cyiza kigahesha agaciro revictime abantu baba barakorewe ibyo bintu baba barakorewe intuzo bikoreshwa cyane mu nyungu za politiki. Ukavuga uti wahe uko dufite genocide, ndibuka profe Kambanda ni ujya uvuga utari kutwo twa genocide twanyu twa genocide twa kubera iki? Kubera ko abantu muri reba ibintu biri kubera muri Eritre uyu munsi les Eritre baravuga bati
ibyaha birimo kuba iyo bishobora kuza
barimo baravuga bati bararwanira ngo bitwe ko bari gukorerwa genocide kuko byamaze kuba intwaro ya politiki. yamaze kuba intwaro ya politike niyo bavuga ko ari genocide isi yose irayitiburura igire uribuka ko I Burundi abashatse gukuraho ubutegetsi bw'abarundi nabo bashatse kujya muri iyo mikino ngo abatutsi b'I Burundi barimo baricwa byitwe genocide donc bimaze kuba ikintu yewe ni nayo mpamvu ntanagikunda iryo zina kuko buri iyo narebye genocide usanga ntawe bitaniye na za crime contre l'humanité No, nuko gusa hari icyo kintu kindi cyihariye bayambitse bati bikitwa genocide ariko uburyo bikoreshwa ugasanga birimo politike nyinshi cyane kurenza guha agaciro ubuzima bw'abantu buba bwatakaye nicyo kibazo niko isi irimo kubifata reka dufate nk'abajuifu muri Isirayeli hari ikibazo gikomeye bariya ba Netanyahu uyu wavuye Benjamin Netanyahu ava muri extreme droite muri donc abo twita intagondwa right wing bamwe bita intagondwa extreme droite noneho cyo ni ibintu biri duka abantu bashobora kubisoma uziko ba Netanyahu barimo kurwana mu myumvire ya no kurwana kuminimiza donc bagasa nk'abatwikira uruhare rw'abanazi mu byakorewe abayahudi noneho ngo babyambika abapalestiniye ko nabo bari mu mugambi wo kurimbura abayahudi urikumva noneho nibi bamara kubyambika abayahudi apito abapalestiniye harakurikiraho iki barahita barejitima impamvu ya violence abayahudi bahora bakorera abapalestiniye bavuge bati ni abantu bashaka kutumara turi ba bantu
wa mugambi uracyari muremure uracyakomeza
na wa mugambi uracyari barashaka kutuma burya bantu z'aba Netanyahu barimo bararwana n'icyo kintu muri diskuru zabo niyo mpamvu imiryango imwe y'abayahudi kuko abayahudi bafite societe civile ikomeye iri strong ikomeye ntabwo ari nka bya bindi zayibuka zo mu Rwanda ziri instrumentalize n'ubutegetsi hari imiryango y'abayahudi za organisation zirebana n'ibintu byo kwibuka bya memoire no kurinda amateka ya Holocaust bababwira bati ibyo ntabwo ari byo donc ba Netanyahu habaye ideba mu Faransa bari mu Faransa ngira ngo babikurikiranye barabizi byo gufata icyo bita antizionisme donc urabona hari kura ni nko kuvuga urabona mu Rwanda hari ukuntu abantu b'abategetsi ni nk'akazu reka tubyita akazu k'abantu b'abayahudi bari muri politike b'abakire bafite amafaranga bita ko ari abayahudi barinzi inyungu babungabunze ubuzima bw'igihugu ako gatsinda k'abazioniste noneho bakavuga ngo kurwanya cyangwa kunenga iri tsinda bya bindi bya Jean Damascene wo mu Rwanda Bizimana avuga ngo kunenga FPR bingana no kupfobya genocide uri kumva ko uko baba bari gushaka
FPR ati abantu bavuga ngo barokowe n'Imana nta gaciro bafite ati barokowe na FPR
naho ngaho ni muri yoroji no muri Israel nuko bimeze bakavuga ngo abazioniste unenga abazioniste ngo nawe abari gupfobya Holocaust babivuga amagambo yabo ngo anti-Zionism equal antisemitism antisemitism ni ugupfobya Holocaust ubwicanyi bwakorewe abayahudi bakavuga anti-Zionism ni ukunenga byatsinda ya groupe y'abasionisti muri violence biriya banenga ibyo bakorera abapalestiniye noneho ba Netanyahu nicyo baba barwana muri groupe yabo ngo utunenga nawe ahita ashyirwa mu gatebo kamwe n'abantisemisti ni nayo mpamvu harimo mderescape ba Holocaust nabo bajya mu bapfobya Holocaust kubera yuko banenga ibikorwa n'abasionisti
Petre mbabariza kuko chronometre irambwira ko dusigaje iminota itarenze icumi twarengeje igihe deja twatangiye dutinze kuri ndagira ngo wenda minota itatu itanu usoze kuko burya buri kiganiro kigira ubutumwa busoza ariko mu cyumweru gitaha twazapikinga kuri iyi ngingo mu ntangiriro mu isaha ya mbere kugira ngo twongere twajustinge ibyo bitasobanutse neza by the way baraza no kutunenga byo ndabizi baraza kudutera amacumu niba ngo muzabigarukaho gato kandi ngusaba ko twagikora kwa gatatu kuko kwa kane ntago bizashoboka ni Thanksgiving hano muri America unyemere twakorekana kwa gatatu ni action de grace hano muri America so nanye nyene vacances no kwita
birumvikana
muryango n'abana ariko turi ku gatatu twakorana kwa kane byangora so ubwo rero emisora cyitani kwa gatatu ninjoro tugaruka kuri ingingo nago umwanya ukajya ukaba wagana ku musozi
reka dusoze tuvuga tuti ibi bintu by'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda b'abahutu ni ngombwa ko bwubahwa jewe niko mbibona bugahabwa agaciro nibyo hari nyine abantu kubera agahinda bakavuga ngo ntidukeneye inkiko ko zigira ariko za structure ni ngombwa hakenewe structure nta gihugu nta butegetsi bugize nuko abantu biga kubiganira hagati yabo mu bwubahane abahutu bakagera kugira patience na sacrifice yo kwihanganira abatutsi abatutsi nabo bakagira patience na sacrifice yo kwihanganira abahutu hakareba ko habonerwa ikibazo ibi bintu hakaba courage politique abantu bakagira abari mu mashyaka politique ari hanze ubutegetsi ntiburaboneka hakaboneka courage politique yo kwicarira iki kibazo be kugitinya nibacyicarire bakiganire mu bwubahane bose nta utera undi amacumu kuko navuze ko hakenewe consensus nubwo nta bubasha bwa politique n'amategeko abantu bahari ariko navuga yuko hari icyo nakwita politique de fait donc ntago hari ya politique légitimement légale ihari kuko nta butegetsi buhari ariko icyo kintu kimeze nka politique de fait ntacyabuza ko abantu bicarana bakavuga bati iki kintu twemeye kukiganiraho twese tugihe umurongo kugira ngo duturishe imitima y'abanyarwanda noneho nahashobuka gukorerwa ubuvugizi bwose bukorwe noneho kandi n'abaharanira inyungu z'abacitse ku icumu ry'ubu bwicanyi nabo bagakomeza kwiyorganiza mu bwubahane no mwituze ntago hakenewe ko ari ibintu bijyamo violence ngo abantu babigire violence haze miki mu bwubahane no mwituze babungabunga ibimenyetso byabo babungabunga ubuhamya bwabo abafite ibimenyetso bishoboka bagire collaboration n'imiryango y'abakongomani nayo ishobora kuba iri gukora ibi kuri ibi bibazo babungabunga ibimenyetso biri muri Congo aho abantu baguye abagize gute bagerageze begera abashakashatsi mpuzamahanga kuko nka ba Rumeniye bahora bakoresha amakonferense mpuzamahanga hirya no hino ku isi babagirane za collaboration n'ama institut akomeye hari nka institut nzi ikora ku bintu bya mass atrocity ziri muri Pologne ba n'uruge ni ibintu byinshi bishobora gukorwa ariko nkuko nabivuze ibintu byose bikorwa mu mwuka w'ubworoherane no kubahana iyo bijemo violence ibintu byose biranga ntago bikunda nge numva twasoreza aho ngaho ndumva bihagije kandi abantu bazatwihanganira abakomeza kumva bari shoke iyi ni nkuko abari mu Rwanda bacitse ku icumi yuvuze kuri genocide yabakorewe nabo babashoke nabo babashoke baba bashaka ngo uyivuge nyine nk'uko bo bayibona bayumva iyo ushatse kuyizanamo amategeko na politike nyinshi nabo babashoke ntago rero na byantangaza ko n'undi nawe abashoke kubera yuko iyo bintu bitangiye kuzamo amategeko na politike kandi we azi ibyamubayeho nta n'impaka zagombye kuba bijyaho nkumva naho nasoreza
my brother I salute you kankubwire ikiganiro utanze kuri mugoroba nta sentiment nta marangamutima nta kubogama baravuga ngo wangama zimwe abamunga habona ndagira ngo mbaze abari muri chat room badukurikiye nihe mwumva yuko twabogamye nihe mwumva yuko twirengagije ukuri rwose mureke tuve mu bya sentiment politique ntabwo ari sentiment politique ntabwo ari angamarangamutima politique ni karikire nyine yo kugira ngo utsinde uwo muhanganye nababwiza ukuri ko kino kiganiro kuri mugoroba nshimira Maitre Valentin ndababwiza ukuri ko nanjye ampaye ikiganiro ntawe n'undi munyamategeko mutwaje tuganira kuri radio naganira na Charles Kambanda naganira na Dr. Mutabazi nabandi bose bajyava kuri Jenoside ariko ubushakashatsi bwa Judge Valentin Maître Valentin yavanzemo ijambo ry'Imana yakoresha amaraporo araje dusoreje angaha ntihagira umbwira ngo yabogamye ibyo bintu muzabitane kuwa kane kuwa gatatu pardon kuwa kane kuwa gatatu cyamo binyandikire ariko tuganire mu bwubahane ndifuza ko tuganira mu bwubahane kugira ngo twungurane inama ahubwo tuge tuti mbere yuko wirukanka genda buhoro nkamwe bya speed limit bya 60 kari bari muri 40 tuvuge tuti habanze cyangwa kugira wiye ntacyo mvuze ntiteranya n'umwana w'umunyarwanda ndaza kubyuka numva commentaire Maître Valentin nakubwira nti joro rye igitondo cyiza bwagukereyeho ariko nakubwira nti wikarume rwose ndumva ibyo bavuze birahagije kandi birumvikana mu cyaro cyacu ubutaha tuzajya ku nyingo sinzi ko tuzajya gusobanura none twisobanura nta mpamvu ko twisobanura ariko byari byiza ko bivugwa gutya uri kuri mute
ingingo navuga ko tuyirangirije aha nta mpamvu yo kuyitindaho tuzaganira ku bindi
urakoze cyane reka rero ngushimire itono cyiza shimire abadukurikiye shimire abatwunganiye abajye batwunganira muri chat room hari ibyo mwageraga mutwandikira kandi nongere nubahe umwuka wo kuganira rwose tuzanga twicaye amasaha agera kuri 3 n'igice kugira ngo tuganire nta utuka abandi nta usesereza abandi uyu niwo muco uraditavuga nta rwose umuco uzahinduka umuntu uje ahangaha akabyubahiriza turamwubaha tukabana nawe ariko uje afite indi agenda dukubita umweyo isamaza namubonye asaruti you tonight umweyo niwe wawuzanye nubwo njya nkubura ariko umweyo ndacyawubahiriza kuko niwe wazanye umuco wo gukubita umweyo Maître Valentin itondo cyiza ubona ubutaha
urakoze cyane bye
urakoze cyane ugire ibihe byiza reka rero dusoze kuri uyu mugoroba mbabwira nti gahunda za radiyo itahuka ngo nabivugaga iki kiganiro kizagaruka ku wa gatatu pa ku wa kane bitewe nuko ku wa kane izaba ari action de grace hano iwacu ni umunsi w'umuryango na famiye ubwo nduba mubyihanganira ariko ndizera ko wenda komerede duwe ariko abajya bazafata ikiganiro cye gisanzwe ariko ku wa kane nta kiganiro nzakora ku mugoroba abakurikirana cy'amategeko n'umucamanza kizaba ku wa gatatu nimugoroba na Maître Valentin Akayezu reka mbashyire mwese mwadukurikiye rero mbabwira ni mudu ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo aho muherereye ibyo unenga ubyandike ariko mu bworoherane no mu bwumvikane ibyo si mubivuge no kugira ngo tuzabigarukeho mu cyaro cyacu gitaha mwakoze cyane nabwira ni ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza ngiye saje ndabiza bikira kigana nabwira nti turabakunda murano w'agaciro Now what's up?
Goodbye.